Blog Talk Radio. Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Wanyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Thank you. kazi ubungure ikiganiro cyanyu rwatubyaye kikaba kiratangiye ni saa moya n'iminota 5 hano i Paris mu Faransa ni saa moya n'iminota 5 i Kigali mu Rwanda ikiganiro cyanyu rero nkuko bisanzwe tubagezaho muri wa mbere nkuko nari maze kubabwira iyo saha kikaba kiratangiye tukaba turi ku wa mbere itariki enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nkuko rero mubimenyereye kandi murimo mutwumva nge uri kuri mikoro nitwa Umuhoza Benoit nkaba ndi kumwe muri studio na mugenzi wanjye Aniset Karege dufatanya bino biganiro akanamfasha kubitegura Aniseti Kareye muraho neza niba utwumva wamfasha kusuhuza abadukurikiye ndetse nanjye nkaba ngwaye ikaze muri studio za radio Iteme
ndagushimiye Benoit urakoze kumpa ikaze kandi ndakuramukije cyane nifuriza amahoro y'Imana nibwire ko wagize weekend nziza nkaba rero ubwo nkuko binsabye nagira ngo ndamutse n'abadukurikiye bose n'abazadukurikira nyuma ndasuhuza bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma ndasuhuza bagenzi banjye w'umuruna n'anyarwanda ruharanira impinduka ndasuhuza kandi abanyarwanda bose muri rusange ndasuhuza by'umwihariko umutumirwa wacu tureba turi kumwe muri aka kanya ubwo uri bugira akanya ko kutubwira uwo ari we mwese rero ndabifuriza amahoro aturuka ku Mana mukomeze mugubwe neza murakoze
muvandimwe Aniseti Karege nange mbona umwanya wo kugusuhuza kandi nibyo koko icyumweru cyagenze neza uyu munsi dufite umucyo harakeye harakazuba keza nkuko nkunze kubabwira muri ibi bihe gusura umujyi wa Paris nta handi hantu wakwifuza gusura ku cyo usibye i Paris nkuko rero wari umaze kubivuga ni seti umutumirwa wacu w'uyu munsi nta wundi ni Madamu Victoire Ingabire Umuhoza umuyobozi w'ishyaka Darifa Umurinzi ritarandikwa mu Rwanda akaba uyu munsi ari we mutumirwa nkuko twari twabyijeje cyangwa se twari twabimenyesheje abadukurikira twifuje kugira icyo tuvuga ku kiganiro cy'ubushize ntitwashobora kumubona ariko twijeje abadukurikiye ko tuzakora ibishoboka byose akabasha kuboneka reka numve ko yamaze kwinjira muri studio noneho tumuhe n'umwanya wo gusuhuza abadukurikiye Madamu Victoire Ingabire muraho neza niba mudukurikiye karibu muri studio za radio Iteme
Muraho ndabasuhuje ndabumva neza rwose ijana ku ijana mbashimiye ubutumire bwanyu ndetse ndasuhuza n'abaduteze amatwi muri aka kanya n'abazadukurikira mu yindi minsi mwese mbifurije amahoro y'Imana mukomere
wakoze cyane muvandimwe tuguhaye ikaze nta nubwo uri umushyitsi mu biganiro byacu iyo tugusabye kuboneka uraboneka kandi tubone umwanya kugushimira by'umwihariko ubwitange no kubasha kwemera rimwe na rimwe tugusabye kuboneka muri ibi biganiro kugira ngo tugerageze kugira ibyo tubwira abadukurikiye by'umwihariko abanyarwanda bo mu Rwanda n'abo hanze ndetse n'abakurikira ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda banyarwandakazi rero twavuze cyane ku kuna amari komeye na amatogamo yari yabereye mu Rwanda hari ibintu byinshi twabivuzeho ariko byumwe hariko hari cyo twagomba gusobanura cyane cyane kubirebana nibi na diskuru cyangwa se ni jambo ry'umukuru w'igihugu Perezida Paul Kagame yaramaze kuvuga kuri Madame Ingabire dusanga byaba byiza yuko twamutumira kuri uyu munsi nubwo twagerageje kubivugaho icyo kintu rero kimwe mu mpamvu nyamukuru cyatumye tumutumira kuri uyu munsi turaza kuganira ku byerekeye iki turaza kuganira birumvikana uyu munsi mu gihugu kane uyu kwezi kwa karindwi ni umunsi wo kwibohora turaza kuganira kuri iki kintu nacyo turi buhereho turaza gusimbuka gatoya twongeye dusubire ku bwigenge ubwigenge nanone bwabaye ku itariki ya mbere z'uko kwezi kwa karindwi aho igihugu cyacu cyagomba kwizihiza ubwo bwigenge turaza kubigarukaho umwanya n'uwakomeza kudukundira turaganira nanone ku bibera muri Kongo ku ntambara ibera muri Kongo tugerageze kubivugaho by'umwihariko dusoreze ku unama ya cogamu ubwo rero abadukurikiye mudutega amatwi ariko turanabasaba ibitekerezo byanyu niba hari nibyo mwifuza kubaza Madame Victoire ari hano mupfa kuba mubaza ibijyanye n'ikiganiro nyirizina twateguye uyu munsi ikiganiro rero kiratangiye reka mpere kuri Anicetti wowe uri umufatanyabikorwa mu yego Anicetti uri umufatanyabikorwa mu biganiro byacu muri ibiganiro ugiramo uruhare rukomeye kugira ngo bibashe kugera ku banyarwanda batandukanye mu minsi yashize Anicetti ku itariki ya mbere z'ukwezi turimo uyu munsi kwa karindwi wari umunsi ubwigenge igihugu aho cyahawe uburenganzira bwo kwigenga kuri itariki ya kane ni umunsi wo kwibohora abanyarwanda uramutse ubabajije ikibazo kimuti tandukanya kwibohora n'ubwigenge bishobora kubagora kubyumva hari n'abashobora kubihuza ariko amateka y'igihugu cyacu agaragaza neza yuko igihugu cyacu cyabonye ubwigenge mu 1962 uyu munsi turi mu mwaka 2022 nabwo umuntu ashobora kwibaza abanyarwanda bigeze kwizihiza ubwigenge ryari turaza kugaruka ku bwigenge nyirizina ndetse tuze no kugaruka kuri iki kintu cyo kwibohora reka rero Anicetti ijambo niguharire abanyarwanda bashobora gutandukanya gute kwibohora abanyarwanda bashobora gute gutandukanya ubwigenge ibintu bisa naho bikurikirana ndetse hari n'amateka agaragara ko kubwa Habyarimana nawe yari afite indi tariki yenda guhuza n'iki kintu reka nguhe ijambo hanyuma noneho abadukurikiye barakomeza gukurikira ariko noneho n'imvi wawe ndahita nsubira kwa Madame Victoire Ingabire ijambo ni ryo Anicetti Karege
Benwa ngira ngo wenda cyo umuntu yabanza kuvuga nuko igihugu cyacu burya gifite amateka agoye cyane kwigenga byo ndumva twese twumva ibyo ari byo nuko hari igihe igihugu cyari mu maboko y'abanyamahanga abene igihugu bo mu Rwanda badafite uburenganzira bwo kwifatira ibyemezo ibyo ari byo byose u Rwanda rudafite abahagarariye mu mahanga ahubwo rukaba ruhagarariwe n'icyo gihugu cyarukoronije hanyuma akaba nta suverenite nyine ni ukuvuga ko nta jambo rwari rufite mu rwego mpuzamahanga ibintu byose rukaba rugomba kubaza abarukoronije icyo gihe rwari mu koroni noneho ruvuyemo bavuga ko rwigenga rubonye ubwisanzure bwarwo nk'igihugu ko ruzajya rugira ijambo mu ruhando mpuzamahanga ko ruzajya rwifatira ibyemezo cyane cyane ariko iburyo ikintu tutavuga cyane cy'uko abaturage noneho bazajya bihitiramo ababayobora ngira ngo icyo gicyo nta nubwo turakigeraho noneho rero ikitwa kwibohoza wenda ari nacyo washakaga kumbazaho uyu munsi mbere y'iburyo wenda yo kugera no ku bwa FPR nziko Habyarimana afashe ubutegetsi mu mwaka w'1973 yavuze ko u Rwanda rwa rugiye kuva mu rwobo hanyuma akaruvanamo. Hari n'iki cy'amakuru kiriya kitwa Jeune Afrique cyakoze karikature kimushushanya gishushanya ikarita y'u Rwanda nyine ukuru uyibona igiye kujya mu rwobo noneho agashyiraho umugozi akayikurura akayivanamo. Iyo ni imaji yakoresheje avuga ko u Rwanda rwari mu bibazo akaruvanamo. Hanyuma FPR yo yakoresha iryo jambo kwibohoza. Mbese ni abategetsi yafashe ubutegetsi abashaka kwerekana ko byari ngombwa, abashaka kwerekana yuko iyo ataza ibintu byari kudogera. Ibyo byari imana byo byari kudeta, Paul Kagame we byari nyuma y'intambara, yamenye n'amaraso menshi mu gihugu cyacu. Icyo bakoresheje abantu bo muri FPR bavuga kwibohora, yangwe twese twumva ikinyarwanda nuko ubohora umuntu wari uboshye. Ni ukuvuga hari imirongo yari kuziritse ikubuza kwinyagambura cyangwa se wikoreye umutwaro ukomeye bakawugutura nabwo ubuhotse. Hari ikintu kikuzitiye cyane bakakikuvanamo ukongera ukisanzura mu buhotse. Niyo image FPR yashatse gukoresha ni ukuvuga ko bakonsideye ku gihe cy'ubutegetsi bwabanjirije ubwa FPR ubutegetsi batatse bashoza intambara bwari buboshye abanyarwanda bwatumaga abanyarwanda batisanzura. Ni ukuvuga ko abanyarwanda bari bafite imirongo ibaboshye cyangwa imitwaro bari bikoreye ibaruhije hanyuma bakaza bakabaruhura. Niyo imaje bashatse gukoresha. Nagira ngo ngaruke ku mvugo abantu benshi bakunze gukoresha bavuga bati niba ubutegetsi bwa Habyarimana twari tubohesheje imigozi y'ibirere iyo yaraje ituhesha imirunga y'imigwegwe. Ndabona ndashaka kuvuga yuko ibyo bintu abantu bavuga twarababoye twagize gute mu by'ukuri bigaragaza yuko nta kubohora kwahabaye kubera ko ububabare abanyarwanda buri bafite ukubura ubwisanzure byari bihari koko ku bwa Habyarimana abantu ntabwo bari bisanzuye bihagije. Ariko uko abantu bari bameze ku butegetsi bwa Habyarimana biruta kure uko bameze ubungubu ku bwa Paul Kagame kugira ngo icyo ngicyo twese twacyumvikanaho. Kuvuga rero ngo wabohoye abantu ukaza ubabyina ku mubyimba biriya mbyita gushinyagura. Kubera ko Benoit urebye n'uburyo Habyarimana yafashe ubutegetsi 1973 wamaze kuba ibintu by'imvururu abantu bahunze abandi bapfuye ariko bidafite aho bihuriye na mba n'intambara yabaye kuva mu 1990 kugera mu 1994. Ibi bintu abantu bizihiza uyu munsi bibagirwa ko bafashe ubutegetsi basimbuka imirambo. Imirambo y'abasirikare ku mpande zombi baguye ku rugamba ntibagira ingano. Imirambo y'abantu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Imirambo y'abantu abasirikare ba FPR baje bica b'abasivili bakabatsinda aho ngaho bakaba igihugu kikaba imiborogo. Ku mpande zombi bose baricaga hari interahamwe hari inkotanyi baricaga noneho hakaba n'abasirikare barasanaga. Tutongiyeho yuko FPR yafashe ubutegetsi icyo gihe muri 1994 hari abantu kuri miliyoni zingahe bagiye mu buhungiro nirago mu burasirazuba bwa Congo hari miliyoni 3 muri burasirazuba mu burengerazuba bwa Tanzania hari ya hegeranye n'u Rwanda hari impunzi nyinshi z'abanyarwanda mu Burundi bari bahari n'abandi bari bagiye mu bihugu bya kure. Abo bantu bavuye mu gihugu kugeza uyu munsi hari benshi batarasubira mu gihugu cyabo. Ibyo rero kuza kuvuga ngo baboye abantu uzi ko hari abantu batumye bava mu gihugu na n'ubu bataragaruka ngo bushinyaguzi. N'ubushinyaguzi kuko abantu kubohora abantu ntabwo ari ibyo ngibyo. Nanze gutinda kuri bya bindi by'ubwigenge wambajije kuko wenda byo turabyumva kimwe twanagize akanya ko kubivuga ku tariki ya mbere ikiganiro nagiranye na Ashire Kamana. Ariko ikintu cyo kwibohora abantu bavuga njyewe mbona ari ubushinyaguzi. Hanyuma FPR ikibagirwa ko icyo kibazo cy'impunzi nari mvuze ugereranyije kuko intambara yabaye kugira ngo bagarure mu Rwanda abantu bari barejejwe hanze yarwo byari legitime. Ariko nufata abantu batashye mu gihugu kubera iyo ntambara bakabasha kugaruka mu byabo mu gihugu cyabo ukagereranya noneho n'abantu bahunze igihugu kuva FPR yafata ubutegetsi ntahuriro uko bamwe mu bahungutse muri 1994 barongiye barahunga hari nabo gabo bagiye 94 batagarutse hari nabahunga n'uyu munsi uri munsi icyo kibazo cy'impunzi ubundi FPR byagombye kwitera ipfunwe kuko n'abantu b'impunzi benshi cyane bahunga n'uyu munsi kandi bahunga ubutegetsi bwayo ikindi cya kabiri ni ikibazo cya politiki itabashije gukemuka kinahuye n'ibyo by'impunzi abantu bahunga kubera iki kubera ko hari ikibazo cya politiki kitakemutse noneho aho kugira ngo aza tubwire ati twabashije kumvikana nk'abanyarwanda Paul Kagame waraza agatuka abantu batavuga rumwe na ntavuga ati twakoze uko dushoboye twumvikana n'abanyarwanda bose b'ingeri zose kugira ngo twuva ku bumwe bw'abanyarwanda hamwe turwanye cya kintu cyatumye dufata intwaro ko twari twaraheze hanze yakada araza akavuga ati bamwe niyo bigarasha abandi n'ibipinga wenda mukanya turagaruka ku kibazo cya Victoire Ingabire turi kumwe muri aka kanya avuga ati hari abantu bari hanze badafunze ariko bagombye kuba bari muri gereza kubera ko badatekereza kimwe nanjye ibyo rero ngira ngo wenda sinzi niba nashubije ikibazo cyawe uko wakifuzaga ariko nagira ngo nkubwire ko ibyo Paul Kagame abambare ba FPR intore muri rusange bita kwibohoza mu by'ukuri ni mirunga ikarishye bazanye babohesha abanyarwanda na n'ubu ngubu abantu bari mu gihugu bararuciye bararumira gutinyuta agakopfora managa muri gereza murabona ingero ni nyinshi cyangwa se waba utabishoboye guceceka ugahunga ngibyo ukwibohora Paul Kagame na FPR batuzaniye kwizihiza umunsi rero nk'uyu nguyu kwenda nicyo ngira ngo ndangirizeho mbona ari ugushinyagurira abanyarwanda bababaye kandi ububabare bwabo barabutewe n'iyi ngoma ya Paul Kagame rero ubwo niba hari icyo nashubije urambaza ariko numva ari uko nabisobanura urakoze
urakoze cyane Aniseti Karege mu bitekerezo byawe uko ubona uyu munsi wo kwibohora ndetse by'umwihariko aho wagiye unavugaho gatoya nubwo wari wabisobanuye mu buryo burambuye mu kiganiro cyawe na Ashire Kamana ndibaza ko abanyarwanda bumvise kwibohora ariko wageze ukanagaragaza ko unenga ko ari agashinyaguro ku banyarwanda ibyo turagenda tubigarukaho gatoya mbere yuko mbanza guha ijambo Madame Victoire Ingabire reka akakanya mbujeho akantu gatoya mu ijambo umukuru w'igihugu Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda igihe yari arimo agirana ikiganiro n'itangazamakuru
reka mbere ku banza gusohoza abanyarwanda bose no kubifuriza uyu munsi mwiza ariko nibuza ko uyu munsi ayikenye nyakanga ari munsi twizihiza mu by'ukuri isabukuru z'ubwoko bubiri ya mbere ari twagera hamwe ya mbere ni ubwigenge twabonye hashize imyaka 60 ubu hanyuma 28 no kwibohora kujya hamwe rero birakura 60 ubwigenge 28 kwibohora ubundi ubwigenge byari kuba tariki ya mbere nyakanga ariko hanyuma kwibohora tariki enye aho kugira ngo twari ibintu byose hamwe dufate umunsi umwe dufate undi nyuma y'iminsi mike twarushyize hamwe kugira ngo rero byose mbishyize hamwe nifurize umunsi mwiza ku banyarwanda bose ku kibazo wabumbajije nshuriza amaso inyuma usanzwe by'abanyarwanda bakoze ingeri zose hari abari ku rugamba barwanye batanze ibyo mu buzima bwabo ndetse benshi bakaba batakiriho hanyuma n'ibyagiye bikorwa nyuma yo kwibohora kugeza ubu ntagushidikanya ko umuntu yavuga ko sibyo amateka mabi yatumye abantu barwana ndetse bakatakaza ubuzima bwabo ntagushidikanya ko ibyinshi byakozwe inyuma yabo bigaragara kugeza n'uyu munsi kandi bigenda byiyongera ibyo byiza bigenda bikorwa bihindura ubuzima bw'abanyarwanda bukaba bwiza kurusha uko bwari bumeze mu myaka yashize biragaragara ni intambwe nziza ni intambwe twifuza kongera kwihuta mu bikorwa ndetse no kugera kuri byinshi tugifitiye ingamba kugira ngo tubigereho
Perezida wa Repubulika, Perezida w'u Rwanda, aho asobanura neza cyane mu mbabare niba amajwi yari hasi cyane, twagerageje kuyizamura ariko ntibyakunda, ariko ntekereza ko mwumvise mu by'ukuri ubutumwa uko bwari bumeze. Perezida arasobanura neza yuko mu by'ukuri mbere yo gushima, ariko agomba no kwibutsa yuko uyu munsi iyi tariki ya kane ayihuza n'itariki ya mbere yuko ukwezi kwa karindwi birumvikana aho igihugu cyacu cyabonye ubwigenge ntabwo twari kurekera aho ngaho twaretse kugira ngo mukomeze mwumve ko ijambo rya Perezida wa Repubulika ryakomeje rigaragaza ko aha agaciro ibyakozwe mu myaka 28 kuko ari nabyo byagize ibitambo byinshi bitandukanye birimo gushaka kwibohora abantu bakagera kuri cya kindi kirenze ubwigenge niko mbyumva reka noneho ko kujya mu magambo menshi ninjire mbaza Madamu Victoire Ingabire twabonye ijambo wavuze ku munsi wo kwibohora umunsi w'ubwigenge uyu munsi ni umunsi wo kwibohora uravuga iki kuri uyu munsi Madamu Victoire
murakoze cyane kumpa ijambo kuri uyu munsi ni umunsi wo kwibohora Aniseti yabivuzeho bihagije avuga akababaro avuga ati abantu barindiye ariko hari abantu bari bahunze hari abari bapfuye hari iki akumva ko ari umunsi abantu batagomba kwibohora ariko reka tujye mu yindi nguni tujye mu nguni yo kureba umuntu nawe wari umaze imyaka 4 arwana akaba yinjiye muri Kigali akumva cya kindi arwana yakigezeho akumva araruhutse nuko nawe iyo yizihuza uyu munsi aba wishimiye ubwo rero nagira ngo nk'uko kuguna ku munsi w'ubwigenge nifurije abantu umunsi mwiza n'abizihiza umunsi wo kwibohoza nabo mbabwire ngo umunsi mwiza kuko hari igihe tugomba kumva ari ikintu wavuze cy'amateka akomeye twanyuzemo nibyo igihugu cyacu cyanyuze amateka akomeye igihe hari abaharaniraga kugira ngo tuve mu gihe cy'ubukoroni no mu gihe cya gihake hari abahababariye igice cy'abanyarwanda cyagombye guhunga baratwikirwa baricwa bahunga igihugu babahanze niba usanga abana babo nabo bari barashaje ariko abana babo nibo bafashe batangira urugamba baraza bagaruka mu Rwanda nibo bashyizeho uyu munsi wo kwibohora abo nabo igihe binjiraga mu gihugu hari abari bapfuye hari abahunze hari abageze amateka yacu akomeye no iyo minsi yombi hari ababibonamo ibyiza hari ababibonamo ibibi donc hari ab'umutima bumva uruhutse hakaba n'abandi umutima uremera ahubwo aribwo batangira kwakira ibikomeye ni nkavuga nti ayo ni amateka mabi kandi arimo n'ameza nk'abanyarwanda ntekereza ko tugomba kuyakira uko ari tukayemera no tukavuga nti amateka mu gihe cy'ubu hari abaharaniraga ubwigenge hari ibyiza byagezeho ariko hari n'ibitaragenze neza byanateye ibikomeye igihe baharaniraga ukwibohora bavuga bati duharanire kugaruka mu gihugu cyacu hari ibyo bagezeho nyine uko batahutse uko babitekerezaga ariko hari n'ingaruka zabyo mbi zabyagize ingaruka ku banyarwanda ayo mateka rero tuyakira uko ari ahubwo noneho twicaye tuvuge tuti hakorwa iki ko iyo minsi yombi zombi zarabaye mu gihugu cyacu ni amateka y'igihugu cyacu ariko aho kuduhuza ahubwo usanga asa nk'aho akurira abantu bajyana hirya nk'abanyarwanda dukora iki igiteka ndavuga nti nta kindi dufite cyo gukora usibye kwemera amateka yacu uko ari amabi tukayavomamo isomo ameza tukayubakiraho kugira ngo nyine noneho ya yandi mabi atazongera kuba bya bikorwa bibi bitazongera kuba kunyira ngasanga nibwo buryo bwonyine dufite bwo guhuza abanyarwanda kugira ngo ibyo bikomere byavuye muri iyo minsi yombi abantu bashobore kubyomora nta kindi kizabyomora usibye ko abanyarwanda kwemera tugaca bugufi mu kinyarwanda bavuga ngo ni uguca akabogi tugaca bugufi tukicara tukaganira nk'abanyarwanda ayo mateka tukayahurizaho ntusange umwe akurura ashyira ukwe n'undi akurura ashyira ukwe ahubwo tukayahurizaho twarangiza tukavanamo umuti w'ibibazo birambye bijyanye n'imiyoborere y'igihugu cyacu kuko ni ryo pfundo ry'ikibazo ni ubuyobozi abantu bapfa nta kintu tukavanamo umuti wo kumva duti noneho igihugu cyacu turagiha izihe nzego z'ubuyobozi zitanga ihumure n'ituze kuri umunyarwanda ku buryo nk'uko nitati yavugaga nta mpunzi twongera kugera hanze y'igihugu abanyarwanda bari mu gihugu mu bwisanzure nta muntu wumva ko afite uburenganzira ku gihugu kurusha undi nta muntu wumva ko ari we wenyine ushobora kuvuga ko abandi batagomba kuvuga niba babuze bagomba kujyanwa mu gufungwa cyangwa iki ibyo rero birakuko abanyarwanda duca bugufi tukicara tukaganira igihe cyose tutaratera iyo ntambwe igihe tutaragira abanyepolitike bumva ko icyo ari cyo gisubizo cyonyine dufite cy'umuti urambye ku gihugu cyacu nyine tuzahora tugira iyo minsi yo kwibohoza izaba myinshi kuko ngira ngo anise tugeze kubikomozaho cyangwa nibaza nawe ukomoje avuga ati no kwa Habyarimana kuko nta Habyarimana nawe yafataga itariki yafatiyeho ubutegetsi akaba ariyo mu Rwanda bizihiza kurusha itariki ya mbere nuko nawe yaragendaga wa munsi w'ubwigenge akawuhuza n'itariki yafatiyeho ubutegetsi akaba ari wo babizihiza na kuri ya Perezida Kagame yavugaga ati iyo minsi yombi tuyihuriza hamwe ubundi mu by'ukuri umunsi wakagombye kujya hejuru y'undi urebye ubusumbane ni umunsi w'ubwigenge ariko urabona nyine uko ubutegetsi buje repubulika ya kabiri ntabivuze n'iyi turimo nayo bose barareba bakavuga ati umunsi twafashe ubutegetsi niho tugomba gukurura akabariho tujyana ibintu kuko ariho baba bashaka kugira ngo kampanye y'ubutegetsi bwabo aba ariho ihera bereka abantu nyine ko mu by'ukuri ibyo barimo bakora ari byo byiza kurusha ibyakozwe mbere nuko ugasanga ariyo mpamvu babikurura babijyana aho ngaho ugasanga icyiza ni uko abanyarwanda twaca bugufi rwose tukemera amateka yacu tukayemera uko ari arababaje arashaririye tukayemeranywaho kuko amateka ni amateka ntabwo ari ibintu uhimba ku mpamvu za politiki amateka ni ibintu byabayeho mu gihugu cyacu kandi biba bihari wabihimba wagira ute hari abantu baba babizi babisubiramo hari ibyanditswe n'ubwo bimwe wenda babyandika bigoretse ariko amateka nyayo ntigeze kuba amanyarwanda n'umwe utazi amateka nyayo y'igihugu cyacu cyanyuzemo n'ubwo bayagoreka n'ubwo bakwandika bitameze gute ariko nta munyarwanda n'umwe utazi ukuri ku amateka yacu ngero icyo nifuza ni icyo ngicyo ni uko abanyarwanda twagerageza gushaka uburyo duhuza amateka yacu kugira ngo bihe bizaza iyo uwo munsi w'ubwigenge abantu bajya bawizihiza uko bikwiriye bawuha agaciro kawo bajyanye n'ibyo bibazo byose icyo gihugu cyacu cyagikemuramo murakoze
wakoze cyane madamu Victoire uvuga uti hagomba kureba igikorwa kugira ngo abanyarwanda bicare hamwe barebe ukuntu bakemura ibibazo turacyari ku kiri iki kintu cy'umuntu yavuga cyo kwibohoza ku rundi ruhande aho Perezida w'u Rwanda avuga ati turagihuza n'ubwigenge iyo umuntu avuga kwibohora ni ukuvuga ngo kuyeho ingoyi yikuyeho ikintu cyari kimuboshye iyo uvuze uti ndigenze ni ukuvuga ngo urishyira ukizana niba ari urugo rwawe urwinjiramo cyangwa ukarusohokamo igihe ushakiye madamu Victoire uri umwe mu bantu batangije ishyaka urimo urarwana n'uburyo bwose bushoboka kugira ngo ryandikwe ariko kugeza uyu mwanya ishyaka ryawe ntabwo rirandikwa turacyari muri cya kintu cyo kwibohora cya kintu cyo kwigenga mu minsi yashize sinzi ikiganiro wakoranye n'abandi bantu numvisemo ijambo rivuga ngo wagerageje no gushaka gusohoka kugira ngo ujye gusura umuryango wawe ariko leta y'u Rwanda ikukoma imbere ufite uburenganzira bwo gusohoka mu gihugu cyawe kuri uyu munsi aho abantu mu gihugu batagiye mu kazi baruhutse barishimira ko igihugu cyabohowe abanyarwanda batakiri ku gahato kubwirwa gutegekwa icyo ugomba gukora cyangwa iki kuri uyu munsi abanyarwanda baravuga bati turishimye ngo ndavuga bamwe mu banyarwanda ariho Anicet yavuze ati hari uyu munsi abantu none bari ku ngo iteye ubwoba uyu munsi umaze imyaka irenga urifuza kugira ngo usure umuryango wawe utari muri icyo gihugu cy'u Rwanda ugasohoka hanze ariko leta y'u Rwanda yarabyanze ntusuko uri mu gihano twari ejo bundi twavugaga ko kwigenze aho umuturage agomba kuba afite passport ye imwemerera kujya aho ashaka ku isi yose apfa kuba afite ubwo burenganzira bwo kwinjira muri icyo gihugu. Uyu munsi umunyarwanda kubona passport, ndavuga hari abanyarwanda bamwe sivuga ko ari bose, kuko nzi yuko rwose Leta y'u Rwanda iyo igiye gutanga passport kubi yumva igomba kuyiha ntibishobora no kurenza iminsi itatu. Udepoze uyu munsi niyo nimugoroba rwose bakabaye iguhereza. Ariko uyu munsi hari abanyarwanda bamwe badashobora kubona passport kandi ari umunyarwanda kandi ari uburenganzira bwe. Iki kintu cyo kuvuga ko abantu babohowe bigeze twari wowe kugiti cyawe k'uyu munsi ubwo abanyarwanda bamwe bishimira yuko ari umunsi wo kwibohora mu minsi ishize hari ubwigenge, kuri wowe uyu munsi kuri wowe wumva wigenze wumva warabohotse wumva warabohowe binashobora kuba wumvuga ibidashoboka, iki kintu cyo kumva yuko uyu munsi wagombye kuba uri mu birori nk'abandi wishimira yuko wabohowe urakivuga wiki Madamu Victoire?
Murakoze. Hari ikibazo tugifite kugeza uyu munsi abanyapolitike twagiye tugera nabo dufite uyu munsi, kenshi ureba politike bakora ntabwo kenshi nk'iryo jambo kwibohoza urebye ntabwo ari mu nyungu rusange, ntekereza ko barivuze bareba bo situation bavuyemo. Ariko nujya kwishyira muri situation rusange tube turetse ka yanjye, reka mbasomere ministre w'ubutegetsi bw'igihugu yoherereje hirya no hino akantu kanditseho keza kari mu mabara yandi darapo ry'igihugu avuga ati kwizihiza isabukuru y'imyaka 28 yo kwibohoza. Umuturage wo muri Kangondo aramusubiza ati turabashimiye ariko abo mumaze imyaka 6 mwaraboheye banyahe natwe mutubohore twongere tugire uburenganzira ku byacu nk'abenegihugu. Ibyo ni ijambo umuturage yashubije ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Bisobanuye iki? Donko nibyo navugaga mu kanya abari uko bavuze ngo umunsi wo kwibohoza barebye situation bari barimo, ariko uyu munsi niwo muturage wabonye hakubwira ati nge ndaboshye nzabohoka ariko imyaka 6 ushize waranyambuye ibyanjye ubinshubije icyo gihe nibwo nzavuga nanjye ndabohoka. Ntumuvuga ko iryo jambo ntabwo warishyira ku banyarwanda bose, warishyira nyine kuri abo ngabumva babohoze babandi bavuga bati twari hanze nk'impunzi hanyuma turataha tugera mu gihugu turakiyoboye ubungubu tumeze neza. Uwo mutwaro bari bafite barawutuye ariko nubwo bavutuye ntabwo abanyarwanda bose batuye umutwaro. Ubu maze gutanga urugero nibyo itegeko nshinga ry'u Rwanda ingingo ya 52 yemera amashyaka menshi mu gihugu, ni ukuvuga ko gushinga ishyaka ni uburenganzira mpabwa n'itegeko nshinga. Ariko iryo tegeko nshinga abakagombye kurishyira mu bikorwa babandi batubwira ngo twaribohoje nibo batarishyira mu bikorwa bakambuza gitomwa gukora politike nk'uko itegeko nshinga ribivuga. Icyakora avuga uti ntabwo ushobora gusohoka mu gihugu. Itegeko nshinga nanone riravuga riti umunyarwanda wese yemerewe kujya aho ashaka n'igihe ashakiye, ariko kugeza uyu munsi ntabwo nshobora kugenda. Wavuze cyangwa ntabwo biri mu gihano usibye ko ntumva impamvu biri mu gihano, kuko ndibutsa ko ibi byo kudasohoka mu gihugu utemerwa gusohoka mu gihugu bijyana na za mbabazi niho wabona perezida wa repubulika igihe yasohokaga muri gereza. Harimo ibintu bibiri, condition ebyiri. Ya mbere ni uko rimwe mu kwezi ngomba kwitaba mu biro bya polisi ngo njya gusinya. Hanyuma iya kabiri ni uko ntashobora gusohoka mu gihugu ntahawe uburenganzira na minisitiri w'ubutabera. Ibyo nagerageje kubyubahiriza na inshuro ya mbere ndandika nagombaga kujya gusura umuryango birumvikana, ngomba hari na forumu natumiwemo na Radio de Chamber yo mu Budage ntibansubiza. Bwa kabiri nabwo ndandika nagombaga kujyana ntiwe gusura umuryango, ngomba kwakira igihembo nahawe na n'imiryango ihana uburenganzira bwa muntu muri Espagne nabwo ntibanyemerera kujyayo. Bwa gatatu n'ejo bundi mu kwezi kwa kabiri umuhungu wanjye yagombaga gukora ubukwe, hanyuma nabwo nshaka kujyayo nabwo turanandika nta n'umuntu ugusubiza. Mfite ni strategi muri administration ya FPR tuzi iyo wanditse ikintu badashaka nta muntu ugusubiza, bakora nk'aho amabaruwa yawe batayabonye. Imbere banateragaho kashe nibura uko ufite ikimenyetso cy'uko ibaruwa banayibonye, ubu ngubu ntabwo bakwemera guteraho kashe, barakira gusa baguteraho kashe ku ibaruwa bayibonye. Ibyo byose rero ni ibibazo, ni ingero nkeya ntanze kugira ngo tugaragaze ko y'abantu bavuga kwibohwa abantu bari bohoje amfate bigoye n'amapfu bigoye kugira ngo umuturage w'umunyarwanda nk'uyo muri banyahe kugira ngo yumve iryo jambo kwibohoza ndako ari ibintu bimugeraho ntabwo yumva kubimugeraho kubera ko nyine hari uburenganzira bwe bwahonyowe burimo buhonyorwa n'abatubwira ngo twarababohoze nene uwamubohoye he niba dufite amategeko amategeko ukaba udashobora kuyubahiriza kandi uri umuyobozi ukamurenganya hanyuma ku munsi nk'uyu ukamubwira ngo wari ubohoye nyine ni ikibazo ntabwo umuturage azabyibonamo ntabwo azibona muri disikuru y'umuyobozi umubwira ngo ngo yaribohoye twaribohoye nawe ukamushyiramo ugakoresha ijambo ngo twaribohoye igihe wakubwira ati ariko umutungo wanjye warawunyaze wese wamunyaze umutungo we urambwira ngo yibohoye
ndibaza madamu Victoire Wanza wari usoje kuri icyo kibazo aho wewe ubaza guti ese wasobanura ute yuko wabohoye umuturage kandi ku rundi ruhande ataka kubwira yuko umutungo wanjye cyangwa se umutungo we wawuteruye ukawutwara iki ni ikibazo gikomeye ngira ngo inzego z'igihugu by'umwihariko inzego z'iperereza ndetse n'inzego nkuru z'igihugu abakurikira ikiganiro cyacu radio iteme by'umwihariko urwatubyaye ndibaza ko kuri iki kintu wumvise ikibazo gihari ni gute wasobanura yuko abenegihugu igihugu gifite umuryango munini nyarwanda aho umuntu ashaka uburenganzira bwe kugira ngo abashe kujya ahantu ndetse ibyo wamusabye akabikora ariko wowe ukamushyiraho inzitizi ndatanga urugero kuko icyo kintu cyo kwandikira leta ibaruwa bakakwereka yuko ibaruwa ikahagira ariko ntibaguhereze accès de reception igaragaza yuko mu by'ukuri ibaruwa ibagejejeho ngo niba uraguteraho agakasha kuko ibaruwa twayibonye ntibagusubize warangiza ukanyisha ko umuntu yabohotse yibohoye eske abanyarwanda ubundi umuntu yanashakira hehe ko babohowe eske barabohowe baribohoye kuko njyewe numva wenda ijambo ryaba ryiza ni ijambo ryo kuvuga ngo twarababohoye kuko buriya iyo uvuze ko wabohoye abantu hari nabo ushobora kwibagirwa ko wabohoye bagishobora kuba bakiri ku ngoyi ibyo rwose biranashoboka ubwo sinumva ukuntu umuntu yakwandikira urwandiko mu nshingano zawe mu mategeko yawe wishyiriyeho akakubwira ati ndashaka kujya mu rugendo ahanaha nk'uko itegeko ribisaba nyakubahwa minisitiri w'ubutabera nagira ngo munyemerere ku itariki runaka ko nzajya gusura umuryango wanjye hanyuma minisitiri akabona urwandiko ntagusubize muri miliyoni 10 mu gihugu urwandiko rwa bakarufata tuvuga urwandiko rw'umuntu umwe 2, 3, 4, 5 usubize bayobozi b'igihugu bamwe twebwe dukunze kubahamagara ngo tuze tuganire ku bibazo nk'ibi ngibi bamwe mukabona ubutumwa madamu Victoire ibyo bintu uvuze hari nabo njya nandikira bamwe mu badepite b'igihugu cyangwa se mu bantu bakomeye ku biganiro bimwe na bimwe nifuza wenda ko twaganiraho ariko akabyanga akabanza akakubaza ngo urinde ngo radiyo ukorera ni iyihe kuko azi neza yuko ugiye kumubaza atari bubonere igisubizo yamara kumenya ngo agahita yicecekera ufite igihugu ufite imishahara ya leta uhabwa uraza hano mu gihugu urajya mu bihugu byinshi ku isi ugakenera abanyarwanda bazakwakira ariko abanyarwanda bakubwira bati turashaka kuganira kuri iki ntusubize cyangwa ukabona igisubizo ukabona koko igisubizo yagisomye ariko nakubwire sinumva ko mu by'ukuri abayobozi b'igihugu cy'u Rwanda mukuri iki kiganiro cyacu cyangwa se muzakurikira ntabwo kubohoka kw'abanyarwanda kuragerwaho ntabwo kuragerwaho ni ikibazo gikomeye kandi ntekereza yuko nk'uko mugenzi wanjye ni seti yatangiye bivuga kitoroshye kuko niba nibuka neza ngira ngo abanyarwanda baheruka Aniseti ntabwo ngusaba ngo ujye mu magambo menshi umunsi wa mbere abanyarwanda bizihiza umunsi w'ubwigenge kuva igihugu cy'u Rwanda cyabona ubwigenge umunsi igihe cya nyuma mbega itariki ya nyuma cyangwa se umwaka wa nyuma waba wibuka ni uwuhe noneho mite nijira mu kibazo nyirizina kirebana n'ubwigenge Aniseti watwibutsa umwaka nibura abanyarwanda baherukaho kuvuga ngo uyu munsi ni itariki y'ubwigenge bakajya muri stade bakavuga bati igihugu cyacu cyabonye ubwigenge
bo urakoze ha ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu habaye isabukuru ya cumi na rimwe y'ubwigenge nibwo bwa nyuma yabaye kuko nyuma y'iminsi ine hahise haba kudeta kuva icyo gihe rero ntabwo byongeye kuba icyakora wenda itandukanyirizo no ku butegetsi bwa FPR nuko banyuzagamo ndibuka habaye nk'isabukuru y'imyaka makumyabiri uwo munsi warabaye kamem muribuka hariya abazi Kigali andiya hafi ya rompu nini hari n'agakiyosike kanditseho imyaka makumyabiri urumva icyo gihe bari bagize habaye imyaka makumyabiri n'itanu barabyizihiza ariko ubundi ikindi gihe cyose babyizaga ku itariki eshanu nyine nk'uko bimeze ubungubu bwa FPR. Reka wenda nubwo utari ibyo warumbajije mvuge ku kantu gatoya ku byo Madame Ingabire Victoire yaravuze impamvu batabasubiza ni iki ni uko bazi yuko ni ba bandi babyica babizi pourquoi kuko ubundi iyo umuntu akwandikiye agusaba ikintu ubundi ufite obligation yo kumusubiza mureba byanditse mu mategeko y'u Rwanda ugomba kumusubiza iyo umushubije rero umuhakanira ugomba kumuha impamvu nta kintu ugomba gusubiza umuturage ubundi muri administration tivero ni ukumuha impamvu umwanyiye niba umuturage w'u Rwanda witwa Victoire Ingabire agusabye nk'uko wenda babimutegetse mu cyemezo cyo kumufungura ati ndashaka kujya hanze banyakubaha se mwandika nkagenda kugira ngo umwanjye ni uko muha impamvu kuko izo mpamvu ntazo bafite impamvu batamusubiza ku ishyaka rye yasabye ko ryandikwa kuko ndagira ngo byumvikane impamvu tuvuga kwandikwa ntabwo ari ukwemererwa kuko ntabwo ubutegetsi buriho bwemerera amashyaka yemewe n'itegeko nshinga kereka niba rihindura niba byemewe n'itegeko nshinga ubundi ni ukwarujisitira iryo shyaka rishya rivutse nta kindi kereka wenda usanze ritujuje ibyangombwa niba byujuje ibyangombwa ukareba inyandiko zose zihari ukabona utamuhakanira nyine kubera ko bigize uramwihorera ariko ni agasuzuguro no gusuzugura abanyarwanda kimwe n'ibintu by'imyigaragambyo njya numva uriya Maitre Bernard Ntaganda yafungiwe icyango cyo gukoresha imyigaragambyo itemewe ntabwo ushobora kuvuga ngo imyigaragambyo ntiyemewe kandi yemewe n'itegeko nshinga ntabwo ubundi usaba uburenganzira bwo gukora imyigaragambyo ko buremewe ubwo burenganzira burahari ahubwo umenyesha inzego ko uzakora imyigaragambyo kugira ngo wenda zirinde umutekano ibyo byo ni ibisanzwe nino niko bimeze hariya rero barabihindura cyangwa bakakwihorera bakagusuzugura ariko nyine birababaje nagira ngo nsure inyako kantu ariko ubundi Benoit kagusubize ijambo urakoze
yakoze cyane buvane bwa nisiti karege reka noneho tusimbuke tujye ku kibazo cy'ubwigenge nyirizina tumaze kuva ku kibazo kirebana no kwibohora aho twabonye ko by'ukuri kwibohora ku banyarwanda bamwe rwose bitarabageraho ahubwo bakiri ku kibazo cy'uko bakiboshye bakikunguye kuko icyo bashaka ntibashobora kukibona reka rero ngaruke ku kibazo kindi kimwe numva nshaka kubaza Madamu Victoire ku birebana n'ikintu cy'ubwigenge ubwigenge bwabonetse mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itandatu na kabiri aho mu gihumbi kimwe na magana cyenda na mirongo itanu n'icyenda abanyarwanda bamwe bari barahunze igihugu cy'u Rwanda twagiye tubivuga cyane hirya no hino mu bihugu bituranye n'u Rwanda ariko mbere ya mirongo itanu n'icyenda hafi ya za mirongo itanu n'umunani hari hatangiye impinduka mu gihugu cy'u Rwanda aho abanyarwanda benshi bashakaga ko mbere y'uko igihugu kibona ubwigenge hashobora kuboneka ni habanze haboneke demokarasi mbere y'ubwigenge abanyarwanda ukabona ko badashishikajwe n'ubwigenge ahubwo icyari gikenewe yari demokarasi uyu munsi nanone turimo twifuza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda Madamu Victoire Ingabire kuba igihugu cyacu ndavuga abanyarwanda barasabaga ubwigenge barasabaga demokarasi mbere y'ubwigenge wabisobanura ute ko atari esheki cyangwa se icyo kintu cyakumvikana gute mu badukurikiye mu banyarwanda muri rusange kuko isi yose yashaka kugigenye ndavuga muri Afrika by'umwihariko ariko noneho u Rwanda rwo rwihuta aho gushaka kugigenye bo rwashakaga demokarasi icyo ni kimwe kindi cyakabiri numva wenda nshaka kongeraho ahangaha n'ukuntu usaba demokarasi ataruri ku butegetsi ahubwo usaba wa wundi ushaka kuguha ubwigenge kugira ngo agufashe kubona demokarasi iki kintu ni ikibazo cya kabiri iki kintu cyo ugifata utu ukivuga ute ubona atari ipfundo rishobora kuba rihate byinshi aho wenda uyu munsi FPR ishobora kuvuga iti muri ubwo bwigenge abanyarwanda bashakaga bamwe mu batutsi cyangwa se batutsi benshi bari bamaze gusohoka kandi ntibabwibonyemo none natwe reka dukore ikintu uyu munsi gishobora kwitwa nk'ubwigenge aricyo kintu cyaba cyitwa kwibohora iki kintu gishobora kuba kimaze imyaka 28 aho perezida yagaragaje ko gifitanye itandukaniro n'imyaka 60 ishize abantu bakaba bavuga bati haracyari ikibazo hari ibibazo byinshi iki kintu ibi bintu wabisobanura ute Madame Victoire
urakoze ansete ni bya bintu bavugaga mu kanya kwemera amateka yacu uko yarari donc icyo gihe turibuka ko hari ingoma ya cyami iyo ngoma ya cyami ya hari igihe cyabayeho hari ubuhake ariko ntekereza nk'uko bivuga kiriya gihe ba ubuhake ntekereza ko bwavuyeho gato mbere y'uko tujya mu bwigenge ariko umva ibyo bikomere abahakwagwa bari bagifite nibyo byatuma bavuga bati twebwe turashaka mbere na mbere guca aka karengane ukabanza tukabona demokarasi kuko bavuga kuri bo demokarasi yari kutuma babona uburenganzira bwo kwihitiramo ababayobora n'ikigaragara nuko abenshi muri bo bashakaga ko u Rwanda ruva nyine mu bwami bugahinduka repubulika byarashoboka ko u Rwanda rwashoboraga kuba repubulika avuga aricyo ntajya nsobanura ntasobanukirwa ku cy'ababirigi bari bafite ubwami ariko bagashyigikira abaharaniraga repubulika kandi babo bafite ubwami kuko bashoboraga gushyiraho ubwami bumeze nk'ubwo ubwami constitutionnel donc ugendera ku itegeko bakagira premier ministre akaba ari uyobora ku mwami agasigaraho nk'ikimenyetso ariko ntekereza ko impamvu wenda batabishyigikiye nabyo ni uko mu mitwe y'abantu ingoma y'ubwami yari nk'aho ari akarengane donc nibyo byari mu mitwe y'abantu noneho muri uko kurwanira
Victoire naguca mu ijambo gatoya niba unyemereye hors de Paris bari abantu bose baharaniraga iyo demokarasi notamment les leaders ba MDR parmi hutu n'aba aprosoma ntabwo warwanyaga ubwami ndetse n'ababirigi ntabwo odepari bari bafite intego yo guca ubwami kuko buriya rudahigwa amaze kwitaba imana amaze gutanga niko bivuga mu mvugo ya cyami hagiho ndahindurwa buriya yimye ingoma yemeye kuba umwami constitutionnel yawe umwami constitutionnel yari yabyemeye uretse ko burya nta nubwo yigeze yimikwa ku mugaragaro bakomeje gusubika imihango birangira atimitswe ku mugaragaro ariko wari yemeye kuba umwami constitutionnel ari nayo mpamvu buriya mu mwaka w'1966 habaye amatora Grégoire Kayibanda abaye premier ministre ariko Kigeri ari we mwami yagombaga gukomeza kuba umwami constitutionnel ariko nk'uko bavugaga uko mubiri gimeze ubutegetsi bukagirwa na guverinoma umwami akaba umwami constitutionnel nibyo bari bahisemo ubundi imbere nyuma rero uko byaje kugenda n'amateka nyine kubera kutumvikana hagati y'umwami Kigeri wari uri no hanze n'ababirigi nibwo habaye zira guverinoma z'igitarama le 28 janvier umwami baramuhirika bamusimbuza perezida ariko nawe umeze nk'umwami constitutionnel burya mbonye umutwa nawe yagiyeho afite ububasha limite nk'ubwo umwami constitutionnel nagira ngo wenda twumvikane kuri ako ngako gusa ibiri nakureko gukomeza ubundi mbere ntago bashaka kuvanaho umwami nuko habayeho kutumvikana noneho abantu bose nyine babaradikalize biba ngombwa ko bamuhirika
okay urakoze kunyunganira ubwo rero urumva mu mitwe y'abantu icyarimo kwari kubanza ushyiraho ubutegetsi bumva bo ubwabo bishyiriyeho atari ubutegetsi bwo kuvuga ngo umuntu yavukanye imbuto atari ubutegetsi bwo kuvuga bavuga turashaka twebwe ubutegetsi bwa bundi buzajya budukorera icyo dushaka bwa bundi buzatura akarengane bwa bundi buzatuma tureshya imbere y'amategeko ubundi usomye revendication bari bafite icyo gihe wabonaga zifite ishingiro ikibazo nuko izo revendication bari bafite kurwanya akarengane kureshya imbere y'amategeko niyo demokarasi bavugaga bageze ku butegetsi barabyibagirwa bibagirwa ko ari byo baharaniraga bibagirwa ko ari byo baririmbaga bibagirwa ko ari byo bashakaga gushyira mu ngiro aho gusanga hatangiye ikintu gisa nko kwihorera ku batutsi bategekaga bari bafite ubwami kandi nyamanjya ngo nibutse icyo gihe ntabwo usibye ababaga bari mu bwami bakomeye ariko hari abatutsi b'abakene nabo bari mu giseseka bari kumwe n'abo bahutu muri ako gahinda no mu babaro babaga bari kumwe nuko niho ngaruka ndavuga nti amateka y'igihugu cyacu mu buyobozi twagiye iteka tugira abayobozi navuga gito bafite ibyo bakoze koko ariko iteka bageraho gushyira inyungu rusange z'abene igihugu z'igihugu imbere ugasanga birabagoye ugasanga iteka birongeye bigarutse ku gatsiko gato bigarutse ku gatsiko gato kabari mu butegetsi gusa bakireba bakareba izo nyungu zabo bakareba niba umutekano wabo usugiye usagambye niba imitungo yabo isugiye isagambye hanyuma abandi bagasa nkaho ari nko kubagenera ikigomba kwishyirwaho icyo nicyo kibazo dufite kuva u Rwanda rwayoborwa kugeza n'uyu munsi ni ikibazo dufite gikomeye tugomba gukora uko dushoboye kose abarimo baharanira impinduka mu gihugu uyu munsi tugahanira impinduka nziza zinyuze mu nzira yo mu mucyo kandi ziza ziza gukosora ibyo byabaye kuko gukomeza burigemura ntabwo urugero kuri FPR FPR nujya kureba maze kuvuga none kuri MDR Parlement ibyo yavugaga za revendication zo kuvuga kurwanya karengane kureshya imbere y'amategeko demokarasi ibyo byose birebye mu mpapuro baba bafite ribye FPR nayo nuko igihe yatera agafataga intwari gatera nayo yafite gahunda nziza uyireba ukavuga rwose abantu bajya ku butegetsi bakabishyira mu bikorwa bizaba byiza ariko ikibazo dufite kugeza uyu munsi ntabwo turagira abayobozi bagera ku butegetsi ngo biyambure kwikunda noneho bashyira imbere inyungu z'umuturage bashyira imbere inyungu z'igihugu nicyo kibazo tukirwana nacyo kugeza uyu munsi
urakoze cyane Madamu Victoire Ingabire birumvikana kandi ubisobanuye neza ndetse nshimiye Anicet kuba hari ibyo atwibukije ntekereza ko biduhuguye cyangwa se bamwe mu banyarwanda bishobora kuba bibahuguye reka noneho twihuta kugira ngo ikiganiro cyacu kitaza gutinda tugaruke noneho ku kibazo uyu munsi abantu barimo bibaza by'umwihariko ku ntambara irimo ibera muri Congo intambara yo muri Congo twagiye tuyivugaho cyane mu biganiro byacu urwatubyaye ariko uyu munsi Madamu Victoire Perezida w'u Rwanda n'uyu munsi yabigarutseho ndetse mu minsi yashize n'abayobozi batandukanye b'igihugu cyacu bagiye babigarukaho aho bumva yuko ikibazo cya Congo ari politiki aho bumva yuko mu by'ukuri M23 nk'umutwe w'inyeshyamba watangiranye ibiganiro birumvikana na leta yarihwa ariko uyu munsi bikaba noneho byarabaye ibibazo bikomeye aho usanga igihugu cya Congo gishinja abanyarwanda ndavuga igihugu cyacu cy'u Rwanda kuba inyuma y'akaduruvayo kari muri kiriya gihugu cyumvikane neza yuko hari impunzi hari abantu bapfa abantu ndetse na MONUSCO ubwayo ku giti cyayo yagiye igabwaho ibitero hari abapfuye n'ibikorwa bimwe bya MONUSCO bikagenda bihangirikira ibyo byose bakagenda babishyira ku gihugu cyacu biramutse kuko leta yacu iri inyuma y'ibi bintu byaba ari ikibazo gikomeye ariko reka dutegereze enquete kuko hari abantu ntekereza ko ONU ndetse n'imiryango ikomeye ndetse na Amerika ubwayo ivuze ko izakurikira ibi bikorwa ikareba uko bigomba kumenyekana neza niba leta y'igihugu leta y'u Rwanda ishobora kuba iri inyuma y'ibi bikorwa byo gutera inkunga M23 rero Madamu Victoire abanyarwanda by'umwihariko bagiye bahura n'ibibazo bikomeye by'ifungwa ry'imipaka aho twabonye umupaka wa Uganda n'u Rwanda umaze imyaka wateje ibibazo bikomeye ku buryo ndetse hari n'abanyarwanda bagiye baraswa bambuka rwihishwa turababura umupaka w'u Burundi ufite ikibazo uyu munsi umupaka wa Congo ufungurwa ngira ngo saa mbiri ugafungwa saa cyenda abanyarwanda bamwe bafite ibikorwa byabo za goma bafite ubwoba ntibashobora kubikorerayo ndetse no kubasha gufungura saa mbiri ugafunga saa cyenda ugasohoka cyenda birumvikana ni ibintu bigoye ku munyarwanda ushobora gukorera hariya hantu iki kintu kijyanye no guhora abanyarwanda dutotezwa tuzira ibintu mu byukuri tudafitemo uruhare. Urumwe mu banyepolitiki batavuga rumwe na Leta y'u Rwanda bifuza impinduka uyu munsi wasobanutse aka karengana abanyarwanda duhora twisangamo ariko mu byukuri tudafitemo uruhare.
Urakoze. Ikibazo cy'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari biterwa n'ikibazo ni politiki, nanjye ndemeye ko ikibazo ni politiki kuko kijyanye n'iyo mitwe inyuranye, kandi iyo mitwe inyuranye kenshi izamuka kubera ikibazo cy'ubuyobozi. Usanga iyo urebye inama zirimo zikorwa muri iyi minsi bose bahurira ku kibazo cyo kuvuga bati hari imitwe yitwaje intwaro bagomba guruka bakarwanya imitwe yitwaje, ariko ese ikibazo cy'iyo mitwe kuki iyo mitwe ivuka? Iyo mitwe ivuka kubera ko hari ikibazo kijyanye n'imiyoborere n'ubuyobozi mu bihugu iyo mitwe ivukamo iturukamo. Niyo mpamvu twe iyo nsese mu icyo kibazo nsanga hari uburyo kigomba gukemurwa mu byiciro bibiri. Icyiciro cya mbere hagomba kuba inama ku rwego rw'akarere, atari inama ariko izi zihora zihuza abaperezida bagataha. Nimaze iminsi mbwira n'abantu turimo tuvugana nkababwira nti izi nama z'uko abaperezida bahura bagahura i Nairobi bakavuga ngo babahuje baganiriye abaperezida bagataha ngo bakemure ikibazo, bagerayo abaturage bakamutera hejuru bakamubwira bati ntabwo biriya byemezo twe tubyemera, hari ibyo tutemeramo. Ninkavuga hagomba inama ku rwego rw'akarere nibyo, ariko ruhuriyemo n'abanyepolitike bo mu ngeri zose n'amashyaka mu ngeri zose n'imiryango ya sosiyete sivile kugira ngo baze bazamure ijwi ry'ibibazo nyabyo by'abaturage bijyanye n'imiyoborere, bijyanye n'ibibazo by'abo baturanye dufite. Ibyo bibazo bikabanza bikigirwa ku rwo rwego. Ku rwego rwa kabiri hakaba inama igomba kuba muri buri gihugu cyo mu karere bakareba ibibazo politike bihari n'ibihe. U Rwanda barurega buri gihe kubera ko ubundi iyaba twari dufite nka demokarasi isesuye mu gihugu cyacu, Inteko Ishinga Amategeko igihe u Rwanda barutunze urutoki yagombye guhita ihamagara minisitiri na guhera kuri perezida, minisitiri, premier minisitiri n'abaminisitiri bakaza gasohora akavuga ko badutunga urutoki bimeze bite, ikibazo cyacu kimeze gute. Muzi ko ari inshuro kenshi u Rwanda rwagiye kuvuga ruti nta basirikare dufite, hamaze ukarangira bavuze batari ko abasirikare bacu barahari tukanabona abanadefiye ofisiye Roma barimo batahuka kandi batarigeze abantu batarigeze mu gihe bagiye kuvugaga bati ntabari. Ibyo biterwa n'uko jitoma iyo mufite igihugu imbaraga z'amaboko y'umuntu umwe ashobora gufata icyemezo gihe agishakiye, ibyo bibazo bigenda bivuka. Noneho mpamvu rero mvuga nti birakwiye ko buri kare mu gihugu cyo mu karere hari ibiganiro hagati y'abanyepolitike na bo muri sosiyete sivile kugira ngo bumvikane inzego z'ubuyobozi zigomba kujyaho zikontorora ibintu byose kugira ngo duce ibyo bintu bisa n'akajagari kabitwaje intwaro mu karere k'ibiyaga bigari. U Rwanda rero dufite ikibazo, u Rwanda dufite ikibazo kubera iki? Ni impamvu navuga nti ibiganiro birakenewe. Nuko u Rwanda rwagira ikibazo n'Ubugande barafunga umupaka. U Rwanda ruvuga ruti mwebwe murashyigikira abashaka kudukuraho ku butegetsi, ikibazo ni impunzi kandi koko izo mpunzi zirahari. Abarundi bakavuga ati mwebwe murashyigikira abashaka kudukuraho bakoresheje intwaro, baduhunze abashaka gukoresha intwaro, urumva ikibazo ni impunzi. Muri ko uyu munsi u Rwanda ruvuga ruti mufatanyije na FDL nabo ni babandi bahunze. Urumva u Rwanda narwo mu byo ruvuga byose rufite ikibazo mu karere, rufite ikibazo rugomba gukemura, ikibazo kijyanye n'impunzi dufite hirya no hino cyane mu bihugu duturanye, harimo bamwe bitwaza intwaro, harimo abo ngabo nyine gutegeka urugo rwacu buti abo bashaka kudukuraho bakoresheje intwaro. None u Rwanda rwa rukavuga ndetse Perezida Kagame avuga ati twebwe doctrine yacu u Rwanda ni igihugu gitoya nta ku Rwanda dufite tuzajya tujya kurwanira kurinda imbibi z'u Rwanda tukazirindira imbere mu bihugu bindi duturanye. Urumva rero icyo ni ikibazo gikomeye kidashobora gutuma mu karere haboneka amahoro. Muri iyi minsi abantu turimo guhura ngende ndababwira nti kugira ngo mu karere k'ibiyaga bigari haboneka amahoro arambye, ipfundo riri mu Rwanda niho rigomba gupfundurirwa. Kuko u Rwanda ruhora rubwira ibyo bihugu bituranye ati abantu mufite baradutera icyugazi baratushobora kutubuza amahoro, kandi impungenge bafite koko nizo nabo barabizi ko bagombye gufata intwaro kugira ngo batere bazi ko ibyo bakoze n'abandi bashobora kubikora bagahora bikanga nyine bakora ibyo bintu. Ingaruka bigira nyine ni ku Banyarwanda, ku Banyarwanda kubera ko navuga ko mu karere tumaze kuba nk'ibicika. Birasaba rero ko hahinduka diplomasi, turimo ihinduka ikaba diplomasi ishingiye ku kuri, abantu babwizanya ukuri, kuko ucenga umuntu akabona ko urimo umucenga akakwemera ko akigumishaho ibyemezo byingiramo na ikimenyetso gihari nuko kugeza u Burundi n'u Rwanda rwaravuze ati dufunguye umupaka n'u Burundi, Burundi bavuga bati kare kare imipaka yacu turayifungura. Rero birasaba ko dukora ububanyi n'amahanga butarimo uburyarya n'ubwo kenshi abantu bakunda kuvuga ngo diplomasi n'uburyarya ariko hari igihe baba bagomba kubwizanya uko byanze bikunze ariko nta n'ahandi ukuri kuzava no kugira ngo abanyarwanda mu karere dukwiye kongera gukomeza kubiha ibicibwa ni uko mu rwanda tugomba gushyira ubutegetsi buturutse mu biganiro by'abanyarwanda bwa butegetsi buzatuma ikibazo cy'impunzi kirangira z'abanyarwanda kirangira mu karere k'ibiyaga bigari icyo gihe ntabwo tuzongera kugira kuko icyo gihe tuzabana neza n'ibindi bihugu duturanye nta rwikiye ko tuzaba dufite ntabwo tuba tuvuga ngo hari abantu bacumbikiye benda kuza kudukuraho benda kutubuza amahoro ntabo izo mpungenge zizaba zavuyeho nubwo njye ntekereza ko ariwo muti wonyine wo kugira ngo dushobore kubana neza no mu bindi bihugu duturanye kuko birababaje kuko ahantu umunyarwanda wese agenda ubu ngubu nyine abantu mu bihugu bya afurika byose ntabwo ari mu bihugu duturanye gusa no mu bindi bihugu bindi usanga abanyarwanda baricika muri abaje bucogoma hari abo muri afurika baje no twashoboye kuvugana usanga bicika doko bakeka u rwanda batatu ntabwo batubona neza mu isura nziza nyine badufata nk'abantu iteka bashakira abandi kibi iyo sura rero abanyarwanda iragomba kuvaho kandi ntabwo ishobora kuvaho usibye kubanza kwimika ubutegetsi buha n'umunyarwanda ijambo n'urubuga ku buryo umunyarwanda ashobora gushyikirana n'abandi nta kibazo afite ubutegetsi butuma nta mpunzi zivaho kuko nicyo kibazo cya mbere kuba dufite impunzi hanze niryo pfundo rya mbere dufite riri gutuma u rwanda rudashobora ubutegetsi dusana mu gihugu rudashobora kubana neza n'ibindi bihugu kubera ko igihugu cyose gicumbikiye impunzi u rwanda ntabwo rukibona neza kereka iyo bemereye u rwanda ubuyobozi bw'igihugu cyacu bukajyaho bugakora ibyo bushaka icyo gihe nibwo bumva ko butunganiwe ariko iyo hari igihugu gifite impunzi kandi ubuyobozi bw'igihugu cyacu ntibushobore bwakora icyo bushaka byose icyo gihe burishisha bwishisha icyo gihugu bigatuma n'ibyo bihugu nabyo byishisha u rwanda ntekereza rero ko bikwiriye ko nta kindi gisubizo gihari ipfundo ry'akarere rigomba gupfundirwa mu rwanda nta handi
sakoze cyane madamu Victoire Ingabire turacyari mu kiganiro nk'uko bisanzwe urwa tubyaye mugezweho nanjye Umuhoza Benoit wafatanyije na mugenzi wanjye Aniseti Karege madamu Victoire hari ikintu uvuze kirebana n'impunzi ziri mu karere ndetse ku rwanda rushobora kuba ari nyirabayazana ibibazo bimwe na bimwe mu karere ibingibi ntabwo turabyumva kimwe ariko noneho reka ngaruke ku kibazo kimwe nyirizina iyo witegereje nk'uko natangiye mbivuga leta y'u rwanda cyangwa se bamwe mu bayobozi ba leta y'u rwanda barasaba yuko mu by'ukuri kongo ikwiye kuba ikibazo cyo mu karere by'umwihariko M21 hakabaho kuganira cyangwa se ku kibazo gikwiye gushyirwa mu rwego rwa politiki kikavugwaho kikaganirwa kikabonerwa igisubizo mu minsi yashize perezida w'u rwanda yavugaga yuko rwose ibihugu duturanye byose hari ibibazo bigiye bitandukanye ariko ikibazo cy'ingutu cyari muri uganda aho mu rwanda n'u burundi ikibazo kirimo gikemuka uyu munsi muri disikuru mu kanya twahoze tuva perezida w'u rwanda asobanura ko mu by'ukuri noneho ikibazo cyo muri kongo nacyo kiremereye igihugu cyacu cy'u rwanda umaze kubivugaho mu kanya kashize leta ya kongo irasobanura yuko uriya mutwe leta y'u rwanda irivuga yuko ukwiye kuganira kongo ikayiwita yuko ari umutwe w'iterabwoba udakwiye kuba ubarizwa ku butaka bw'u rwanda ndetse hari n'abatinyuka bakavuga yuko bariya ari abanyarwanda icya kabiri ku rundi ruhande leta y'u rwanda ikavuga yuko FDLR iri mu mashyamba ya kongo idakwiye kuba yagirana ibiganiro nayo kuko ari umutwe w'iterabwoba ndetse basize bakoze jenoside ibi ni ibibazo bibiri bihangayikishije abaturage b'ibihugu byombi kwa riviri ni ukuvuga ngo kongo ya dekaraye inyeshyamba za M21 ko ari abateroristi ku rundi ruhande leta y'u rwanda nayo yamaze kudekarara ko ari abateroristi ariko abanyarwanda n'abanyekongo bakeneye imikoranire ahangaha byumvikane neza yuko rwanda yashoboraga kugirana yagomba gukora ingendo zinjira muri kongo zigasohoka muri kongo zikajya n'ahandi hirya no hino hakaba ubuhahirane abanyarwanda bagakora abakongomani bagakora tugakora kandi tugakorana neza uyu munsi birasa naho byahagaze leta y'u rwanda yifuza yuko kongo iganira na M21 ariko ku rundi ruhande u rwanda rube rutashobora kuganira n'abo banyarwanda b'impunzi bari muri kongo bitwa FDLR bikakuyobera ariko mu gitondo cya kare ukajya kumva amatangazo ku maradiyo aho bakubwira ko bamwe mu bari bagize FDLR baje mu gihugu cy'u rwanda banashyizwe mu nzego z'ubutegetsi mu gihugu barimo bakora ukibaza impamvu iki kibazo kidashobora kuba cyaca mu biganiro niba hari mu wakoze icyaha akagihanirwa ariko abene igihugu urubanda rutoya bakabasha kwisanzura mu bihugu byabo bakabasha gukora Victoire iki kintu uracyumva ute kuki u Rwanda ruhatira abandi kuganira ariko urwo rukunga rudashobora kuba rwaganira kandi abaturage bagakomeza kwahangayikira ijambo ni ryawe
okay urakoze nibyo hari ikibazo gihari n'ubutegetsi nunja no kureba mu gihe cya Kayibanda igihe abari barafunze u Rwanda bateraga bitaga abateroriste donc ubutegetsi bwose iyo buriho hakagira ababurwanya igerageza guhindanya isura yabo nyine kugira ngo atagira ubushyigikira n'uburyo bwo gutesha agaciro uwo muhanganye cyane iyo yafashe intwaro donc ntabwo ari bishya ko Ukongo yita M23 w'abateroriste nyine abari uburyo bwo guhunga nyine no kuvuga ngo twaganira nabo urabona abakongomane baravuga bati ntabwo dushaka kongera kuganira nabo bateroriste kuko ubu ku isi yose uvuze ko umuntu ari umuteroriste nyine abantu bahunga bakamanika bakora bakavuga ati umuteroriste koko ariko niba urabisige bapfa gucirikanya bakavuga ati uyu muntu koko ntabwo ari umuteroriste cyangwa iki donc ijambo rya terorisme ryo ni ijambo uri ku butegetsi akoresha akaryita uwo bahanganye kugira ngo akunde yanduze isura ye bigaragare donc niyo definition tugomba kuzajya duha terorisme kuko nanjye bandeze terorisme ntambo ndagira ati nakaci na grenade sindana yibona sindana yegera ngo nikoreze uryo kubona nk'umuntu afite iriya ariko ntabwo byamuje kuba ndega terorisme donc ijambo rya terorisme cyo no kuzajya tukidefinisa ko nyine ni icy'abategetsi bari kuyobozi badashaka kuvugana nabo bari n'abatavuga rumwe nabo babyita donc icyo ngicyo cyo ni icyambere kirumvikana icya kabiri nuko kugira ngo icyo kibazo nyine gikemuke ntabwo byumvikana ko ubuyobozi bw'igihugu cyacu bwa mugani abantu ba FDLR baje bakinjira wenda babazanye ku ngufu bakunda agenda bafata bakabazana bakabacisha mu tubo bakagira gute abantu baza bakinjira mu buyobozi cyangwa se baba banegosiye nakora bajya banegosiye barwarakabije bakaza bagafata imyanya bakayobora ntagire ikibazo kiba nta rwose bikaba neza bakakirwa neza ariko niba hari abasigayeyo bo bakitwa abateroriste bakitwa abajenosideri kandi nyamara hari abo bazanye bentegre mu butegetsi kandi justoma bari banakuri icyo gisirikare nikeza ko n'uyu munsi urebye ntekereza ko abantu bari mu les ex-FAR baba bari muri FDLR ntekereza ko uyu munsi niba hari n'abahari barakuze barashaje abenshi ni abana babo kwitu binjiyemo nk'uko n'abayefuperi bafashe intwaro muri 1990 bari abana babo bitaga inyenzi nuko ba mbere bo muri za bavuze muri 1959 ntabwo ntekereza ko uyu munsi rero bafite intwaro ari uwo musaza ubu ngubu uri mu myaka 70 ntabwo ariko mbitekereza donc niyo mpamvu ntekereza ko navuze nti igikwiriye ni uko mu Rwanda abantu baca bugufi hanyuma tukemera kuganira umunyarwanda erega niyo yaba ari umunyabyaha n'iki muzane muganire donc uko wemera gufata umunyabyaha uje akemera mugakorana n'undi muzane nawe muganire hanyuma dushake ibibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari donc niwo muti wonyine mbona uravuga uti abanyarwanda kudakorana donc kuba hari icyo kintu gituma imipaka ifungwa batureba nabi hari ikibazo ku bantu bakora kuri ya mipaka nk'abantu bakora ku mipaka ya Gisenyi nyine binjira za Goma bagera gute benshi message ndimo kubona ko mukunga tumutse nibura twishe ntabwo turimo kubona ko twinjira ngo turi gukora business uko bikwiye urasanga batushyiraho igitutu niki ariko avuga ati niwe ngombwa turasandara tugenda ariko ntabwo dushobora kwemera kwicwa n'inzara ubundi u Rwanda turi igihugu gitoya kitakora ku nyanja ariko ahantu turi jewo politiki y'urebye ahantu turi ahantu heza cyane twagombye guseriva pratikoma Afurika yose noneho cyane hano muri aka karere twagombye kuba umuyoboro unyuzwamo ibintu byose byo muri kano karere ari biturutse Burundi ari biturutse muri za Kivu zombi kuko ziri kure ya Kinshasa inzira ya bugufi bashobora kunyuramo ibintu byabo bikagera ku isoko ni hano mu Rwanda ubundi tubanye neza birashoboka ko mu buryo bw'ubukungu igihugu cyacu gishobora gutera imbere jite kibaye inzira gusa yo kunyuzamo ibyo bicuruzwa ari ibyinjira cyangwa ari ibisohoka ari mu gihugu cy'u Burundi cyangwa igihugu cya RDC ni isoko rinini cyane nigeze kwiga ntaraza mu Rwanda mbere y'uko nza ari umuntu wifuzaga ko dukora ibintu bya business avuga ati nge ndashaka guserivisi isoko ryo mu Rwanda ndirebye nsanga ni rito ariko neza isoko ryo mu Rwanda nsanga dushizeho uburundi tugashyiraho za kivu zombi rya soko rigari ni ahantu umuntu ashobora gukorera business u Rwanda rugatera imbere kandi rukoze business inyuze mu mucyo nta biriya byose birirwa baturega bitabayeho ni ibintu bishoboka byose birasaba politiki ishyira imbere inyungu rusange z'umunyarwanda ikibazo naho kiri ipfundo naho ri ni ugushyira imbere inyungu rusange z'umunyarwanda gushyira imbere inyungu z'igihugu kuko uyu munyarwanda ashobora kubaho neza mu bwisanzure afite politike abanyepolitike bamutekerereza bamushyira imbere mu byo batekereza no muri politike bakora murakoze
akoze cyane madame Victoire Ingabire nibyo koko uyu muntu arebesheje amaso abona ko u Rwanda ari igihugu gito ariko kiramutse kibanye neza n'ibihugu duturanye ni igihugu mu by'ukuri cyakunguka bane n'igihugu bakunguka cyane ariko nanone hari n'igihe ushobora kwibaza yuko hari politiki imwe y'ishyaka riri ku butegetsi rifite umugambi wo kwikubira ibintu byose ku buryo n'icyo gitekerezo gihari cyo kuba cya yareka bene igihugu bagakora ari ikintu ubona kitoroshye hanatanga urugero hari nk'abanyarwanda bari mu bihugu bya za Mozambique, Malawi, za Zimbabwe, Afrika y'Amajyepfo usanga mu by'ukuri bari bamaze gukomera ariko aho FPR itangiye kugenda yinjiramo ikoresheje za ambasade zayo cyangwa se na polisi y'u Rwanda yirimo ishakisha uburyo ngo igomba gukorana n'abandi bantu abanyarwanda basa naho batangiye kudakomeza kwikorera ukibaza inyungu rero FPR yabi bifitemo kubuza abanyarwanda bo hanze kubasha gukora ahangaha abantu benshi bagiye babigarukaho ndetse amaradi arabivuga nanone iyo ugiye kureba amasoko mu gihugu ukuntu yubatse n'ukuntu atangwa ugasanga ni nkaho mbega umuntu ashobora kukubwira ati uyu mutungo ubona n'uw'abantu batanu duhuriye hamwe ariko wajya kureba ugasanga uvanye mu kuboko mu mufuka w'ipataro mu gice cy'uburyo mu kanya agahita afata wa mutungo avanye mu mufuka w'iburyo akahita awushyira mu mufuka w'ibumoso ya mafaranga mu muntu ariko nyirubwite we yasobanuye yuko mu by'ukuri ari uw'abantu batanu batandukanye mu mikoranire usanga rero nk'amasosiyete ari mu gihugu uburyo akora uko akorana n'ushoboye kwinjiramo usanga hari nk'ibintu asabwa ibyo wenda abantu bazagenda babigarukaho tukaba rero tubona ko mu by'ukuri ngirango rimwe na rimwe n'izi politike zijyanye no guhanganisha ibihugu ni kimwe wenda mu bintu byo gushaka kujira bene igihugu ubafatishije mu bukene ngirango nicyo kintu abantu bashobora kwibazaho niko mbitekereza njye ku giti cyanjye reka noneho madame Victoire tuve kuri iyo ngingo irebana n'icyo kibazo cyo muri Congo aho ubona ko umuti mwiza ari uko abanyarwanda twakwicara kandi nanjye niko mbibona tukaganira kuko niyo wafata abantu bo muri FDL uko bangana ukagenda ubaha inshingano ibyo bifuza ntabwo igihugu cyacu cyahinduka habe na gato ntibishoboka kuko ntekereza ufashe na perezida wa repubulika yo ku butegetsi uyu munsi abo yatangiranye nabo abamwe barapfuye abandi baricaye nta kazi bafite abandi wenda bashobora kuba bagafite kumva rero bamwe batangiranye bamwe hari abapfuye abandi bagashobora kuba nta kazi bafite ariko igihugu kirahari bakirimo ntekereza rero ko hari uburyo bwiza abanyarwanda bashobora kwicara bakaganira kandi ibi byose bikarangira ntihabe kumva yuko giyewe Benoit niba mvuze ibi ngibi ngo ndi umwanzi w'igihugu gute se ibiriho biravugwa ariko ntekereza ko ibyo byose bikuweho nk'ibyo twahereho tuvuga nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakongera kumvikana hano kuri mikoro ya radio iteme nyirango n'abantu benshi bafunga perezida w'u Rwanda wenyine abishatse rwose opozisiyo yanahita ivaho kandi ikibazo kigakemuka kuko igikenewe ni politiki ihuza abanyarwanda demokarasi abantu bakishyira bakizana bashingiye ku mategeko nkiri kuri icyo kintu rero kirebana n'amategeko madamu Victoire ngiye kugaruka ku bintu ndagaruka ku icogamo ariko by'umwihariko ku bintu byakuvuzweho ari naho turi busoreze ikiganiro cyacu nsaba mugenzi wanjye Aniseti kuza gucishamo amaso niba hari abantu baduhaye ibibazo wenda biza gusubizwa cyangwa se hari icyo dushobora kubivugaho ubwo ndaza kumuha umwanya nyuma reka rero ngaruke ku nama ya cogamo yabaye ejo bundi ni inama ya Commonwealth yahuje ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza Madamu Victoire kuri iriya tariki nyirizina aho inama yari iri mu Rwanda irimo isozwa Perezida w'u Rwanda hari ibibazo yabajijwe mu bamubajije harimo umutegarugori cyangwa se umudamu simbizi w'ikinyamakuru cya BBC witwa Anne Soy. Uyu munyamakuru yamubazaga ashingiye ku byerekeye Perezida w'u Rwanda waba amaze guhabwa inshingano zizamara hafi mu myaka ibiri ngira ngo ayoboye Commonwealth aho yavugaga ati mugiye kumara iki gihe cyose muyoboye uyu muryango igihugu cyanyu gishyirwa mu majwi kuniga itangazamakuru hari n'abavuga hari n'abatavuga rumwe namwe babanenga kubimu uburenganzira bwo gukora politiki mu Rwanda ndetse n'imiryango mpuzamahanga hirya no hino inenga ko igihugu cyanyu kidatanga ubwisanzure ndetse no mu itangazamakuru. Hanyuma ubwo narindi mongere ngenekereza nyine ibibazo nyirizina yabashije kugeza kuri Perezida w'u Rwanda. Mu kiganiro cy'ubushize twari twabigarutseho nanone. Igisubizo Perezida w'u Rwanda yatanze yakimazeho hafi minota irenga 16 tubona ko ari ikibazo yamubajije cyamukoza ahantu ariko hasa n'ahantu hari hababaye ahantu umuntu ashima umuntu kumva yuko amushimye andi yumvaga ashaka. Perezida rero w'u Rwanda yagize ati hari abantu batari muri gereza ahubwo bagombye kuba bariyo. Nta bantu bari muri gereza batagombye kuba bariyo ariko hari abandi bantu batariyo nyamara bagombye kuba bariyo. Maze igihe mbona abanyamakuru bandika ibintu byinshi bagafata umuntu bakamushimagiza bakamugira imirimba n'ibintu bitandukanye ibyo ntacyo bintwaye ariko njya nifuza ngira nti iyo babagira imirimba muri gahunda zabo ariko atari mu mibereho yacu. Yongeraho ati fata urugero kuri uyu mugore witwa Ingabire Victoire buri gihe BBC ihora iririmba imushyira mu batavuga rumwe na leta niwe navugaga ubu ntabwo ari muri gereza ariko mu by'ukuri yagombye kuba ari muri gereza. Yari muri gereza kuko yakoze ibyaha yakurikiranyweho mu rukiko ndetse akaza no kubihamwa agakatirwa akajyanwa muri gereza ariko kubera ububasha Perezida ahabwa n'itegeko uyu mugore yaje gufungurwa mbere y'uko asoza igihano. Madamu Victoire aya ni amagambo akunze kugaruka cyane akuvugwaho ariko noneho by'umwihariko Perezida Paul Kagame yareruye aravuga izina ryawe ubundi yakundaga kubica ku ruhande. Iki kintu cyo kukugira umuntu utavuga rumwe na leta y'u Rwanda wowe ku giti cyawe kandi ugereranyije ugiye kureba mu Rwanda hari abantu batavuga rumwe nubwo bamwe bafunze muri gereza ariko bafungiye muri gereza z'u Rwanda ntibarimo bavuga kuko yarabafunze cyangwa se leta yarabafunze abandi yarabacecekesheje barahunga ariko hari na 2008 ntagana nawe iki ku butaka bw'u Rwanda wafunguwe ugifite uburenganzira bwo kuvuga kuko ari hanze. Ukimara kumva aya magambo Madamu Victoire Ingabire ku giti cyawe ntabwo byaguciye intege ngo ugire ubwo uvuge uti nibyo Perezida yivugiye wabizi ko akunda kuvuga ibintu inzego zimwe zikabisamira hejuru wumvise utagize ubwoba ko ushobora kuba wasubizwa muri gereza kubera ko uvugana n'ibyo binyamakuru kandi bikakugira umuntu utavuga rumwe udasanzwe mu gihugu cy'u Rwanda.
Ikintu cya mbere ngira ngo twamenye umunyapolitike mu nshingano ze za mbere hari ibintu bitatu akora cyane. Icya mbere kijyanye na diplomasi aravuga ati abantu baramusuye n'abantu baransuye kuko mbere kuri ana macogomeba hari kontakite nyinshi nari nakoze na Mitre Ntaganda dusaba abantu ko twazahura kugira ngo tubasobanurire uko tugeza amahirwe ngo muje mu gihugu cyacu bifuza kuganira namwe kugira ngo tuganire namwe mu hoteli nkunda igihugu cyacu cyangwa se u Rwanda muri kumwe mu muryango umwe dushobora kuganira tukabereka ibibazo by'igihugu cyacu kubihagaze edwa n'urwego rwa diplomasi umunyapolitiki wese arayikora nta muntu byagombye gutangaza icya kabiri ni ikijyanye n'itangazamakuru umwe apotse icyo avugana n'itangazamakuru mu itangazamakuru kenshi ubushaka gusubiza ibyo bakubaza cyangwa se ubushaka gutanga point of view ukubona ibintu mu gihugu cyawe ibibazo uko bihagaze umuti ubona watanga n'uburyo bwo kwimenyekanisha mu bibazo nk'ikintu cyatangaje muri bya media ari interview natanze kuri televiziyo yo muri Afrika District bajya gushaka umuntu w'umunyamahanga abari usubiza mu mwanya wabo bari we ngo usubiza ibibazo navuze umuntu w'umunyamahanga niba njye mvuze ngo abarwana shaka icyenda banjye barafunze bagasubiza ngo mbo ntabwo mbizi neza niba bafunze gusa umuntu yasubiza ikindi kuki bo bataza ngo bariho bisubiza bajye bati nta bantu bafunze mbabwire mbereke ko abantu bagafunze donc ni ikibazo gikomeye ariko mu itangazamakuru naho mbomba kujyamo kuko ndi umunyapolitiki nimwe mu kazi umunyapolitiki agomba gukora akandi ka gatatu no gukora mobilisation politique donc kugerageza gukora mobilisation nimucije muri media cyangwa se no kugira n'abanye n'abanyarwanda ukorera politiki yo gusubira ibitekerezo byanjye bya politiki dore gahunda ya politiki mbafitiye dore icyo mbona twageraho nta muntu rero n'umwe ugomba gutangazwa nk'uko ingabire nkora ibyo bintu nabonye umunyamakuru umunyamategeko hano mu Rwanda avuga ngo ingabire ntabonye neza se ngo ni umuturage nkanjye ngo nta muntu kuba umunyapolitike nta muntu n'umwe ngomba kubisabira uburenganzira ni itegeko nshinga rinyemerera kuba umunyapolitiki umuntu wese yemeye kujya kandi nigeze kuvuga mu ngingo ya 54 nibeshe ya kabiri yemera amashyaka menshi niya 52 yemera amashyaka menshi ariko muri izo ngingo bavuga ko umunyarwanda wese ingingo ya 55 iravuga ngo buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kujya mu twa politiki yihitiyemo cyangwa ubwo cyangwa no kutawujyamo ariko nihitiyemo mfatanyije ingingo ya 54 55 by'itegeko nshinga 54 nyemerera gushyira umutwe wa politiki 55 nyemerera kujya umutwe wa politiki gukora politiki nta munyarwanda n'umwe ufite uburenganzira bwo kumva kuvuga ngo ndabona ntakora umunyapolitiki ndi umunyapolitiki kubera itegeko nshinga nta n'umwe ugomba kubimpa na anisete nicyo kintu ugeze kuvuga neza avuga ati iyi shaka rigomba kwandikwa ariko ntabwo ugomba kuryemera ntabwo nkeneye ko banyemerera ndabona ko njye itegeko nshinga niryo rinyemerera iryo rinyemera nk'umunyapolitiki niryo rinyemera gushyira ishyaka rya dariko umurinzi abandi ibyo bavuga baba bazi neza ko baca ku ruhande izo rero izo action ibyo bikorwa bitatu umunyapolitiki agomba gukora ndabikora kubera ko itegeko nshinga rinyemera kuba umunyapolitiki iyo mbikoze rero hakagira ikintu kivamo ibyo wenda bidashimisha bamwe niyo mpamvu ubona abantu ka bagira gute ibintu byinshi cyane ariko ndagira ngo ubwo nasobanuraga ko ako kazi ngakora nk'umunyapolitiki kandi kubera ko ubwo burenganzira muhabwa n'itegeko nshinga tugaritse rero kuri biriya yavugaga niba naragize ubwoba bw'uko bamfunga cyangwa se ariko nabise na mbere baramfunze ariko nta munyapolitike uri mu gihugu cyo mu Rwanda ubona politike ya FPR uko imeze ushobora gutinya gufungwa donc muri gereza navuze ko ku munyapolitike aba ari ugutyaza ubwenge ntabwo aba ari ukumuhana donc ufunze umunyapolitike burya ntabwo njyewe undi njye ndi umunyapolitike njye nyobora nta munyapolitike najya mfunga kuko uyu umufunze afite umutyarije ubwenge ubumuga njye mbwira abantu ndi muri gereza najyaga mbabwira nti afite mwamfashije gukora diplomasi nashobora gukora byashobora gufata nk'imyaka 20 nuko nibura kugira ngo abantu bamenye bati nyine hari umwopoza mu Rwanda mwaramfashije kugira ngo bigerweho kubera ko bamfungiye batamfunga ntabwo ntekereza ko hari abantu benshi bari kumenya ko n'ingabire abaho n'ibyo binyamakuru bavuga b'interview ntabwo byari kumenya ko ingabire abaho niyo ndane kubyara kuzafata igihe kinini njya kubigira ariko ndabwira ko nk'itangazamakuru ryose ryageze muri caga abenshi twarahuye kandi nubwo mbere bamwe gafite amateka yawe turayazi warafunzwe byagenze gutya turashaka ko tuza tukaganira nawe nuko urumva bamfashije gukora amateka nkigera hano mu Rwanda bavuga ngo nta mateka mfite ariko bamfashije kuyakora ubwo rero njye nta mpungenge nigeze ngira zo gufungwa ngira ngo hari ikintu hari ibintu bibiri ngira ngo bigomba gusobanuka abantu bakunze kugarukaho wanabivuze ikintu cya mbere nakatiwe n'inkiko zo mu Rwanda urukiko rukuru runkatira imyaka 8 ndajurira n'ubushinjacyaha burajurira ubujurire bwanjye urukiko rw'ikirenga rurutesha agaciro ariko bugaha agaciro ubujurire bw'ubushinjacyaha kuko mbere nakatiwe banshijije ibyaha byo gupfobya jenoside n'ubugambanyi ubushinjacyaha burashobora kuvuga ngo ribakireho no kwamamaza ibihuha barabyemera urukiko rw'ikirenga runyemeza n'ibihuha donc bankatira imyaka 15 ndangije ndibuka njye tuburana nabwiye ngeze no mu rukiko rw'ikirengane kuko muzi ko mu rukiko rukuru naraburanye ngeze hagati mvamo kubera ko umutangabuhamya wari waje kugaragaza kuba ari abasirikare banshinjaga ari imipango yose yari yapangiwe igihe bari bafungiye ikambi urukiko rwanze kumutega amatwi yageze hagati urukiko ruramwirukana rwanga ko akomeza gutanga ubuhamya mutavuga niba mudashaka kumva gutanga ubuhamya nanjye ubwo nuko nta butabera mushaka gutanga nanjye urubanza ndaruhagaritse tugiye mu rubanza rwo mu rukiko rw'ikirenga ndabwira nti ngarutse imbere y'ubutabera atari uko neza kurusha ko n'ubutabera mu nkiko z'u Rwanda ariko ndagomba kurangiza amategeko asabwa kugira ngo tuzashobore kujya kuburanira mu rukiko aho nzi neza ko nzabona ubutabera bwigenga ibyo nabivuze kubera iki nabivuze kubera yuko kugira ngo ushobore kuregera ruriya rukiko nyafuka ruhande n'uburenganzira bwa muntu nuko ugomba kuba warangije kunyura mu nkiko zose zo mu Rwanda ubwo naraburanye ntabwo mburana ntabwo nari niteguye bananga ati imyaka 15 narasetse abantu benshi barambaza ngo kuki ndasetse ndavuga nuko biriya nta gaciro bifite kuko urubanza ruracyakomeza nareze muri rukiko nyafurika ngitangira gutanga ikirego nubwo abantu ubona hari ikintu abantu batazi kugira ngo u Rwanda ntabwo rwaburanye rwarabunanye natanze imyanzuro ntanga ikirego u Rwanda rurasubiza uwahagarariye u Rwanda rwajeje umuntu wari uhagarariye n'abantu babiri bakora muri minisiteri y'ubutabera nibo bashubije ku myanzuro yanjye baravuga bati rwose iyo myanzuro ya Ingabire ntabwo mugomba kuyakira azabanze ajye kwa ombusumani noneho urukiko rurabasubiza bavuga ati ombusumani ntabwo twebwe urukiko ruratubaza icyo dufite cyangwa bati ombusumani ntabwo ari mu nzego z'ubutabera mu Rwanda nuko ntabwo nshobora kujya kuregera ombusumani kuko ntabwo atanga ubutabera none urukiko ruravuga ati urubanza rugomba gukomeza bavuga ati musubize ku byo yavuze batangira kuzana nyine biriya bakunda kuvuga hari ibimenyetso byavuye mu Buholandi ndetse reka mbabwire uyu ministre Bizimana icyo gihe yahise yandika asaba kuba inshuti y'urukiko arandika avuga icyo gihe yari akiyobora CNRG yandika avuga ukuntu na pomvizeje jenoside yandika bya bintu byo byose muza ahora yandika ndabo nanditse impapuro ebyiri gusa ndababwira nti ntabwo ngewe napfobeje jenoside navuze ibiri muri raporo yaho ni ngibi mu Rwanda habaye jenoside yakorewe abatutsi haba n'ibyaha bya crime contre humanité na crime de guerre nkuko ibyo ni ibintu biri muri raporo yawe ntabwo ari ibintu nahinge icyo ni icya mbere icya kabiri ibintu byose navuze ibijyanye n'ubukene bijyanye n'akarengane nta kintu kimwe kidahari ibyo mvuga byose birahari nabitangiye n'ibimenyetso urukiko rwuranzura ruravuga ruti Ingabire yahawe nta butabiregeza ahabwa nuko agomba gusubizwa uburenganzira bwe hanyuma ndetse mugatanga n'indishyi z'akababaro rero iyo abantu bavuga ngo inkiko zaramukatiye kandi tuzi iyo ujya kureba mu itegeko nshinga njye ntekereza ari ingingo ya 94 hari niyo ishyiraho ubusumbane bw'amategeko uko agomba kubahirizwa hari amategeko rero mpuzamahanga kandi iyo icyemezo cy'urukiko cyarangije kuba ndakuka kiba cyabaye itegeko ubwo rero u Rwanda rwakagombye kuko u Rwanda ntabwo rwigeze ruvuga rwaravuze ngo ruvuye muri rukiko kugira ngo abaturage barwo batazongera kuzajya baruregera ariko rero rukiko ndibutsa ko ari rukiko rw'umuryango w'abibumbye rw'ibihugu bya Afurika Union African u Rwanda ruracyari muri uwo muryango ndanibutsa ko n'icyo gihe urwo rukiko rwafataga igitemezo Perezida Kagame icyo gihe niwe wayoboraga umuryango wa Union African ntabwo rero wari uyobora institution bimwe muri departement yayo ifata icyemezo ngo uvuge ngo ntabwo ushobora kuyubahiriza nuko ntabwo byabyumvikana u Rwanda rero ruragomba kubahiriza kiriya cyemezo cyo mu rukiko nyafurika bo babyirengageza babizi ariko bazi ko icyo cyemezo cy'urwo rukiko nyafurika bazi ko gihari hari ikindi kintu bakunda kwisitaho ngo bahimenyetso ngo byavuye muri Holland ndibuka turi no mu rubanza koko bazanye n'amapaje yararenze yarageze muri za 500 cyangwa 1500 ndiwe kumushinja cyabi bizana abiterehesha avuga ati batwareje ibimenyetso byinshi cyane ndajya ngo mbabwire muri ibyo bimenyetso amapaje menshi yari impapuro ko bari basabye ngo Buholandi burebe uko telefone zanjye z'umugabo z'abana nuko naba narazikoresheje mpamagara muri Congo bohereje amapaje arenze 1000 yo kuva muri koro zose nakoze nuko aho na telefone yose kuva 2008 kugeza 2010 ingaruka mu Rwanda ari aho na telefone y'umugabo wanjye telefone yari abana bakunzwe n'ikigiye ba telefone aha nta nimero n'imwe yo muri Congo byigeze bigaragara ndi kwishyura muri kiko mucenja cyane ngo ati ese ko nta nimero n'imwe bigaragara ko na telefone yo baravuga bati uri umuteroriste nka Abine Laden nyine bura woresheje uburyo wahamagaraga ndavuga nte ko ibimenyetso n'ibyo bakora mu rukiko ntabwo ari speculation noneho ikindi kintu cyarimo muri ibyo ikintu cyarimo bakunda kwesitaho ni ikintu cy'amadolari 1000 ntabwo kwaruza sabagenye cyo kibazo cyabaye mu madolari 1000 yoherejwe umwe mu bantu twaburanaga ndagira ngo nibutse mwese muri hanze muzi impunzi hari igihe ushaka kohereza abantu bo muri Congo amafaranga ugasanga aba bantu hari abantu bavuga bati ni twebwe dushaka umuntu wohereje amafaranga n'ukubwira ati uyanyoherereje kana kuyamumpereka uyamberekana kazayama nubwo buryo amafaranga yagiye muri Congo ntabwo aragiye ubundi amafaranga 1000 gera n'abajije amadolari 1000 ese yagura intwaro zingana iki zakuraho ubutegetsi muri uru Rwanda icyo nicyo kintu bese isavuga ngo ingabe yafashaga umutwe iterabwoba nama ntabwo ari amadorari n'amayero igihumbi amayero igihumbi niyo yashoboraga gukuraho ubu butegetsi bwo muri uru Rwanda ubutegetsi mu FPR bwakurwaho n'amayero igihumbi ibimenyetso bavuga ni ibyo ndibuka ibindi byose byari amapeve byari impapuro bagiye bahindura correspondance hagati y'u Rwanda n'Ubuholandi nta kindi kintu cyari muri izo mpapuro ndibuka umushinjacyaha avuga ngo batuzana impapuro nyinshi batuzana dufite ibimenyetso abantu bose batashye bavuga bati ingabire noneho biramurangiranye kuko byinshi byari mu Giholandi nge nahise nsaba ngo bave kopi zanjye barazimpa abavuka baje kundibuka baje kundira nyuma saa tabambere bati babonyemo ikintu nabwo nta kintu kirimo bakanga kubyemera bakavuga ngo impapuro zingana kuri aho ntakuntu nta kintu cyaba kirimo cyo gushinja nabwo nta kintu kirimo kandi kuko nta cyarimo na nyuma ndibuka umuntu wari ukuriye abapolisi mu gihe wa Kigali wajyaga mu gihe babaga banjyanye mu nkiko ari ubakuriye abapolisi banjye bagendaga inyuma ngo barinze umutekano niwe wambiye ati abazungu badupfunyikiye amazi ati twari tuzi ko badufashije ati baduhaye ibipapuro birimo ubusa ndavuga ni ikibazo mwari muzi ko abazungu bazabaha ibintu ariko abazungu ntabwo batekinika ntabwo bari kubaha ibintu bidahari mwarabwiye ngo babahe ibimenyetso by'uko nkorana na FDR baberetse mwagiye mu nzu iwanjye barabareka rwose mufatamo impapuro zose mushaka nta kimenyetso mwakuyemo donc ibyo byo kurwa muvuga ngo ingabire yafataga na FDR ntabwo bapfunyikiye amazi babahaye igihari ibyo bimenyetso rero birwa bavuga umuntu akaba yagira ngo rwose ni ibimenyetso bihambaye nta kimenyetso kirimo ikindi gipapuro cyari igipapuro kwa kundi ushobora kuba nk'ubu turimo tugukora ikiganiro umuntu akakubwira amakuru wandika ugrifone ibintu hakaba handitse FDR ngo urabona ngo iyi ni inama mwakoze byari ibintu bido nta kintu gihari gifatika cy'ibimenyetso bavuga ngo bahawe nibo by'iburayi ntabihari rwose abantu bose nabishyira ku karondo abandi bakabibona nuko ndagira ngo rero icyo kintu kijye cyumvikana kuko hari abantu bavuga ibintu abantu bakaba bagira ngo kuko ibirimo kuvugwa ni ukuri ariko nta kuri kubakorera murakoze
akoze cyane Madame Victoire birumvikana urabisobanuye neza cyane reka nkurekeho gato banze uruhukeho gato tujya gusoza ikiganiro cyacu reka nsubire gato ya kuri Aniseti nyakwiyambaza rimwe na rimwe cyane cyane mu birebana n'amategeko kuko yazi Aniseti bishoboka bite yuko Perezida wa Repubulika ashobora gukoresha amagambo yo gukanga abaturage ko bagomba gufungwa bagomba gusubizwa muri gereza itegeko nshinga sinaguha umwanya wo kubitekerezaho no kubihiga ariko ushobora no kubihuza n'ibindi bihugu by'umwihariko nk'iki gihugu cy'Ubufaransa dutuyemo ese Perezida wa Repubulika y'u Rwanda afite uburenganzira bwo gusabira umuturage gufungwa kubera gusa yuko yavuze ibidashimishije ubutegetsi bwe kuko ndabivugira yuko hari amagambo yakunze gukoresha avuga ati nareba n'abazasubira muri gereza ukajya kumva uvuze umupolitisiye runaka ati nareba nabi azasubizwa muri gereza iki kintu cya Perezida wa Repubulika kwivanga mu mategeko kwivanga mu butabera ariko ku rundi ruhande nanone ukajya kumva aravuga ati abanyamahanga badusaba kugerageza kubaha ubutabera barangiza bakadusaba ibi ngibi ati kandi twebwe dushaka ko ubutabera bukora akazi kabwo iki kintu cyo kwiyumvira twebwe n'amatwi yacu abanyarwanda aho Perezida yumvikanisha ko azasubiza abantu muri gereza cyo kiremewe kimeze gite Aniseti ijambo ni ryawe
urakoze cyane Benoit reka niba unyemereye mbanze nsubire ku bintu mwaganiriyeho mu kanya na Madame Victoire Ingabire byinshi nagerageje gukurikira ariko ntabwo nabisubiramo byose kandi yabisobanuye neza cyane nta n'icyo narenzaho ariko ndagira ngo ngaruke ku kantu gato cyane kamwe gusa nuko ibibazo byo muri kariya karere byose ubwo ntabwo nshubije ikibazo mbajije ndakigarukaho nuko ibibazo byose byo muri kariya karere k'iwacu k'ibiyaga bigari biterwa n'ubutegetsi bwa FPR Inkotanyi ibyo bavuga byose byo muri Congo ibyo bavuga byose by'i Burundi ibyo bavuga byose bya Uganda ni ikibazo cya FPR Inkotanyi ni ikibazo interne cyo mu Rwanda kitakemutse kuva mu myaka za 1950-1960 igihe twatangiraga kubona ubwigenge mu gihe cya revolution ikibazo cyacu cya politiki ntago cyabonewe igisubizo FPR yabishubije kudubi twahoze tuvuga ikibazo cy'impunzi namwe mwakigarutseho mu biganiro mwagiranye ko noneho FPR nk'uko Ingabire arimo bivuga mu kanya yikanga igihugu cyose gicimbukiye impunzi z'abanyarwanda aribyo ubona ishwana na Uganda ngo bashyigikiye RNC ikajya Tanzania ngo hari abantu bacumbikiye ikajya Burundi ngo bakigiye FDR na kare nawo zibona avuga muri kiganiro n'abanyamakuru avuga ko ngo Kongo irayibeshyera ntabwo ishyikiye mu bintu turi ngo ahubwo Kongo nishyikiye FDR ibintu nk'ibyo ngibyo ntagire ubutwari we nka Paul Kagame perezida w'u Rwanda bwo kuvuga ati bariya abantu baba FDR baba FLN baba indi mitwe irwanya leta yanjye ari iri hanze ari mu gihugu kuki tutaganira aho hantu niho atarabasha kugera biramurinze kuvuga ati ngiye guhamagara aba bantu twicare ku meza amwe tuganire aho ubanye kuganira n'ibihugu duturanye ngo kuri icyo kibazo bafitanye kandi ibibazo afite mu by'ukuri ari ibibazo interne mu butegetsi bwe akagenda akavuga kuganira Tshisekedi akamubeshya akamutera igipindi cya kindi cya FPL tumenyereye akajya kuganira na Uganda bakabeshyana kandi mu by'ukuri ikibazo kiri iwacu igihe cyose rero ataratera intambwe avuga ati ariko urabizi ikibazo kiri iwanjye reka mpamagara abantu tuganire arinda kuvuga ko ingabire ari umujenosideri cyangwa umuteroriste ko ntaganda ari umuteroriste abantu nk'abo ngabo abari hanze bo sinakubwira ni bigarasha ni bipingana ibiki kuki abantu atareba icyo bapfa akababwira ati murashaka iki muze tubiganireho niyo solution yonyine ihari kandi azagera habyumve cyangwa natatana byumva bazamusimbura bazabyumva ariko nicyo cyonyine gishobora gutuma igihugu cyacu gitekana kugira ngo abantu bose baganire bumvikane ako ni kamwe nagira ngo ngaruke ho mwakavuze ariko nagira ngo mbunganire ikindi rero avuga uti kubera iki Paul Kagame yivanga mu butabera nuko ateye nyine ni ukubera izo mpamvu zose ntabwo ari ubutabera yivangamo gusa ikibazo kiri mu Rwanda gikomeye kubera amateka yacu kubera uko Paul Kagame yageze ku butegetsi yaje ayoboye ingabo yahawe ububasha budasanzwe hari ububasha Danise avana mu ngabo hari ububasha Andrewa ahabwa n'itegeko nshinga byose ni umurengera bigomba guhinduka urabona ubu ngubu iyo utegereje imvugo yo mu Rwanda bavuga his excellence umuntu wese urenganyiza akavuga ati his excellence donc abantu mu Rwanda ubu ngubu byabinjiyemo ko umuntu ushobora kuba inganiro ari Paul Kagame ntabwo ari ubutabire baravuga ngo his excellence ngo anyumve ngo ese ngo nzajya mu rugwiro ibyo nibyo bivarimo kuba ari kubera ko ariko barezwe babyumvise ikintu cya mbere rero kigomba guhinduka mbona dabori kiri mu mategeko hari ububasha buri mu rugwiro bugomba kuvanwamo ugashyirwa mu zindi nzego icyo twazakiganiraho mu kindi gihe uko Paul Kagame Paul yose inzego z'umutekano za gisirikare z'igipolisi ibintu by'iperereza ahantu hose bigera ku meza ye noneho akaba ugena ibijya mu zindi nzego ariko ku bundi ahandi uko inzego zikora hari inzego z'umutekano cyangwa iperereza cyangwa izindi nzego zose za gisirikare n'ikintu zazifite ahandi zigira noneho bakareba ibigenewe perezida wa muri briefinga muri Amerika mu Bufaransa ahandi mu gitondo bamubwira uko ibintu bimeze ariko ntabwo ari wakira amakuru yose mu Rwanda rero byose niwe ubikora kuba afite amakuru yose natari ngombwa ko amenya noneho akaba ari uvuga ati genda ukore ibi akaba ari n'imiterere yo personnel umuntu ufite amarangamutima bikurikije uko yakuze ni umuntu wakuriye mu ndwano reka Paul Kagame n'umusirikare yakuze arwana singiye mu miterere wenda psikolojike ariko wiyumva ibintu byose n'umuvuze nabi amurwanya igihe rero ataraza contre pouvoir ngo amubwire ko hari abandi bantu bashobora kugira ijambo batari we bizagorana Paul mu gihugu ubu ngubu ku bintu bimeze abantu bose baramwunamira nawe ubasha kumuvuguruza n'abantu bamushyigikiye bagombye gutekereza bakavuga batari ko ububasha ubu n'ubu hari nk'ubu bashanje mvuga bwerekeranye n'iperereza bwagombye kuba buri nibura n'iperereza ryo mu gihugu ryagombye kujya muri ministere de l'interieur cyangwa muri primature ntabwo byagombye kuba muri presidence naravugana na bwa bubasha dofet avana mu gisirikare ariko hari nibyo ngibyo bashyize mu mategeko ubona bigamije guha umuntu imbaraga zidasanzwe z'umurengera ibyo rero bigomba guhinduka ariko akaba noneho n'imyumvire y'abanyarwanda nicyo bambazaga kubera ikivanga mu butabera nuko nyine ameze gutyo ari ibintu bamuhaye ibintu byose ni utanga amabwiriza hari umugabo Jean Paul akorana ikiganiro nawe witwa Dr. Kalfan yigeze kubivuga neza aravuga ati nakoze muri izi nzego bakuzanira dosiye wenda uri mu bushinjacyaha bakagomba kumubwira bati ngiyi okay ukubwira uko ushaka ngiyi witonde kubera ko hari amabwiriza bavuye ahantu kereke pa wa Paul Kagame niba ufunzwe urema burikarasira hari akandi kandiko kaza kamuherekeza akavuga uti ngo ni kumukanda niba uri damanye uravuga ati uyu nguyu ugomba kumukanyaga ko bijyaho ngaho mu bushinjacyaha ubwo abo mu bucamanza nabo bakaba babonye utwandiko nk'utwo noneho bakabuca uko nyine mu rugwiro babishaka nicyo kibazo rero ariko icyo twavuga ni uko ndashimira deja abantu baresista nka Madame Victoire Ingabire we ntabwo tuzagushimira bihagije ab'umufatanyo wa Bernard Ntaganda andi bo mu Rwanda babasha kuresista ariko ndahamagara n'abanyarwanda bose kugira ngo bumve ko ibyo bintu bidasanzwe bahaguruke babyange kuko sino ribikomeza kuri umuntu umwe akaba ari we woranye ubucamanza ubutegetsi nshingamategeko nyubahiriza itegeko bwo n'ubwe igisirikare igipolisi tuzakomeza kuba bacakara bala nako nagira ngo mvuge bintu wasinzi niba nshubije ikibazo cyawe ariko ndumva ko nabivuga kurakoze
yakoze cyane ni seti rero dusoza ikiganiro cyacu reka ngaruke kwa Madame Victoire Ingabire ushobora kuba wenda hari icyo twibagiwe kukubaza ariko by'umwihariko turagushimira kuba witabiriye ikiganiro cyacu uyu munsi ariko nanone sinabura kukubwira ko hari abantu badukurikiye kuri YouTube Live barimo baragushima cyane bakuvugaho ubutwari no kugaragariza yuko mu by'ukuri bagukunze ntubure kugira kugenda utagize icyo ubabwira ahasigaye reka tuguhe ijambo usoza ikiganiro cyacu Madame Victoire. Madame Victoire ushobora kuba uri kuri mute ntabwo turimo tukumva.
Awe kiyewe murakoze ndabashimiye banje gushimira abo bari badukurikiye mumbwiye bavuga ko banshima ndajya nange mbashimire nkunze kuvuga ko nta muntu umwe wifashe njye njyenyine mwese mudahari ntabwo ntacyo nashobora kukumva ijambo ngatanga ibitekerezo abo bose niyo bantu bagushima ubwabyo bikongerera imbaraga zo kumva ko urabona ko ubanza kuko hari igihe umuntu yicara akajya mu cyumba ukavuga ariko ibintu ndimo ndi mu murongo muzima wenda sinayobyeyese ariko iyo abantu bavuga bati ibyo urimo nibyo turabishyigikiye nuko bituma wumva ko nyine utarimo kuri mu nzira nziza bikagutera nabyo n'akanyabugabo ubwo ndabashimira mwese ko mushimira nuko nanjye mbashimira ndi ko twese dufatanyije nta cyiza tutageraho muri iki gihugu cyacu nkarangiza rero ngira ngo mbabwire gusa abantu kumva ko tugomba kwiga koroherana nk'abanyarwanda tugomba kwiga kubaha ibitekerezo bya mugenzi wawe nubwo bidahuye nibwa ntabwo dushobora gutekereza kimwe twese ariko nibura igitekerezo cya mugenzi wawe wibwe kucyubaho iriya mvugo rwose abanyarwanda duhora tubwira ngo bandikura n'umwanzi w'igihugu nta mwanzi w'u Rwanda ubaho ntabwo uri umunyarwanda ntabwo ushobora kwanga u Rwanda kuko nta kindi gihugu ufite niyo ufite ubundi bwene gihugu ariko uba wumva ko iwanyu ari iwanyu nta muntu ushobora kwanga iwabo ntibishoboka nta mwanzi w'u Rwanda uba umuntu ashobora kuba umwanzi w'ubutegetsi buriho ashobora kuba umwanzi umwe mu buyobozi bariho ariko ntabwo byitwa ngo umuntu ni umwanzi w'u Rwanda nta mwanzi w'u Rwanda ubaho twese u Rwanda ni igihugu cyacu tugifiteho n'inshingano zimwe n'uburenganzira bumwe hari abantu bajya mbona imyitwarire yabo n'imivugire yabo bakagira ngo nibo bafite uburenganzira n'inshingano bonyine ku gihugu bakagira ngo ni nabo bagomba kugena abandi inshingano n'uburenganzira bugira twese itegeko nshinga riduha uburenganzira bungana n'inshingano zingana ku gihugu cyacu ntawe rero ubundi wakagombye kugenera undi kuba hari abashaka kugenera abandi nibyo bituma nyine turi muri uru rugamba rwo kuvuga ati turareshya imbere y'amategeko mureke twubake igihugu kigendera ku mategeko niyo mpamvu bavugana abanyarwanda twige rwose kubaha igitekerezo cya mugenzi wawe wo mudahuje n'umufate nk'umwanzi wumva ko ari umuntu ugomba guterewe cyangwa kugira gute twige kubahana duharanire gushaka uburyo twahuza imbaraga ngo dukosore ibitaragenze neza nk'uko twabitangiye tuvuga amateka yacu turebe uko hari ibitaragenze neza dukosore ibitagenda neza nabyo twavuze mu buyobozi bw'uyu munsi kugira ngo twubake u Rwanda buri munyarwanda wese yumva yisanzuyemo yisanga ikibazo cy'impunzi kirangire ikibazo cyo kwishushanya n'abaturanyi kirangire abanyarwanda tubane neza kuko no mu bindi bihugu usanga abaturage usanga barwana nyine no guteza imbere igihugu murimo byo mu Bufaransa usanga abantu ntibavuga rumwe njye mbona amakuru bamutere hejuru ariko ntabwo Abafaransa hagati yabo baterana amabuye ngo bumve ko umwe ari umwanzi agomba kumumenesha atagomba kuba mu gihugu atagomba kugira gute cyangwa niba yanamumenesheje amusange iyo ari ko atagomba kugira amahoro abanyarwanda turagomba gucika kuri uwo gucika rwose kuri uwo muco wo kumva ko uwo umutumba ibintu kimwe n'umwanzi ugice ugomba kurimbura ni umuco tugomba guca muri twebwe wimakajwe ugenda ufata indi ntera kandi nyamara abantu batagomba guha umwanya abantu bagomba kurwanya kugira ngo ubuzima bw'umunyarwanda bwubakwe nicyo turimo duharanira kandi nizera ko twese tuzafatanya tukazagira umunsi umwe tuzabigeraho yaba ari ku butegetsi bazagera bakabyumva bakumva ko icyo duharanira ntabwo ari ukubanga nta muntu ubanga ariko hari ibyo bakora tutemera duhora dusaba ko byahinduka kandi nk'uko mwari mumaze kubivuga bishobora guhinduka ntibigire ubu na kimwe bigira icyo bitwara ugasanga twese tubayeho dutuje murakoze
wakoze cyane Madame Victoire turagushimiye natwe by'umwihariko reka wenda nanjye ngira icyo mvugaho gatoya hari igihe abantu bibwira yuko iyo bafashe mikoro bakayivugiraho bagomba kumva ubutumwa batanze yuko ari ntarengwa ubwo butumwa bwumvikanye cyane kandi uzawurengaho azapfa azagirirwa nabi nibaza ko ibyo bintu abanyarwanda by'umwihariko n'abayobozi b'igihugu bakwiye kubireka kuko nta cyiza kibirimo reka wenda mbaho urugero rufatika ari amagambo Madame Victoire yasubiyemo kare avuga ati Kayibanda yise abanyarwanda bari hanze icyo gihe inyenzi zarwanaga zishaka gutaha avuga yuko ari amabandi badafite icyo bavuze yayavuze yewe rwose ntaravuka ariko nigeze kuganira na papa mbwira yuko yigeze kuba inyenzi yarwanya za gutsindwa ikitangaje rero nuko amaze gutsindwa ariko sanarabyawe nyuma njyewe naje kwisanga nanjye ndi mu barwanirira kugira ngo kiriya gihugu cyacu kibe neza uyu munsi uko cyagombye kuba kiri cyiza uri ndi umwe mu bakirwanya ariko ndi n'umwe mu bantu barimo bavuga yuko hakenewe impinduka amateka ya Kayibanda icyo gihe yafashe mikoro yumvaga ko ibyo avuga ari ukuri kandi abihagazeho ariko se bimeze bite ari hehe bimeze bite nkabampamagarira rero n'ubutegetsi bw'igihugu cyacu yuko nujya kuvuga ijambo ujye umenya yuko nyuma y'imyaka 60 iryo jambo rizongera rigasohoka kuri televiziyo nk'uko turimo tubona ijambo rya Kayibanda yavuze icyo gihe kwitarira abantu yuko ari inyangarwanda ari ibipinga ari ibigarasha ari interahamwe kubera gusa yuko ushaka kugira ngo ibintu byawe bigende uko ubyifuza birangira wowe wabivuze amateka yawe abaye mabi ibi ngibi ndahamya ntashidikanya ko tubivuga tubyumva kimwe yaba ari ubutegetsi w'i Kigali cyangwa abadukurikiye cyangwa n'abazadukurikiye ntukwiye gufata ikiremwa muntu by'umwihariko umunyarwanda ngo mwite uko ushaka wumve yuko ibyo uvuze bifite agaciro nyuma y'imyaka 60 abana cyangwa abuzukuru bacu bazabisoma bazajya babivuga na cyane noneho ko tugeze mu gihe cyiza cyo kubika inkuru biciye ku ikoranabuhanga rigezwe uyu munsi aniseti kuba hari icyo twaba twibagiwe kuvuga cyangwa se wenda wibagiwe kuvuga cyangwa se ushaka kugira ikintu wongera ku byo twavuze reka mbone akanya kuguha ijambo nubwo risanganywe hanyuma noneho unasoza kugira ngo turangize ikiganiro cyacu
ndumva ibintu nakagombye kuvuga mwembi ari wowe ari Madame Victoire Ingabire mwabigarutseho bihagije no kubashimira rero kandi mwakoze nshimira cyane Madame Victoire Ingabire witabiriye ubutumire bwacu kandi nkanizera yuko n'ubutaha nitumukenera bazabasha kubana natwe nk'uko yabikoze uyu munsi nk'uko asanzwe nabikora. Ndamushimiye cyane rero, nshimiye n'ibitekerezo bye kandi byubaka. Ngahamagarira Abanyarwanda cyane cyane abashyigikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda, ubwo ndunga muryawe Benwa, ko bashyira ubwenge ku gihe bakajya bareba nibura n'ibyanditse mu mategeko, bagaha agaciro indangagaciro zacu, ntibita abantu ibipinga, ibigarasha cyangwa iki kubera ko batabashyigikiye. Nkagera rero no ku mukuru wabo Paul Kagame, nkamusaba rwose ko yakwirinda imvugo zandagaza Abanyarwanda, bamwe abita ibigarasha, abandi bavuga ko abahunze ngo ari aba ari nk'umubiri ngo ufate ibyo kurya bimwe ukabimana ibindi ukabishyira hanze, ibindi rero akavuga yuko ngo adatekereza kimwe nk'uko twise inyito y'ikiganiro ngo bagomba kujya muri gereza. Ubwo ndagira ngo mvuge ko Abanyarwanda bari mu Rwanda, Notama Victoire Ingabire, Notama Bernard Ntaganda n'abandi batavuga rumwe no mu n'ubutegetsi buriho, bagomba kugira uburenganzira bwabo kimwe n'abandi Banyarwanda, kubura kw'ibitekerezo byabo nubwo atari kimwe n'ibya FPR bifite agaciro nk'ibyabo ngabo bashyigikiye ubutegetsi. Akaba rero yagombye no guheraho agafungura abantu yafungiye ibitekerezo byabo, barimo bari abaye Mabre Karasira, abaye Yvonne Damange, Bateoneste Nsengimana, bari abo mu ishyaka rya Victoire Ingabire n'abandi bose. Abo bantu bagombye guhita bafungurwa ejo mu gitondo, kubera ko igihe bamaze muri gereza nta n'ubwo bagombye kuba bakimazemo kubera ko nta cyaha bafite. Nagira ngo rero wenda nsoreza aha ngaha, mbashimire mwese, nshimire abari badukurikiye n'abazadukurikira nyuma, mwese mwese mbabwire ko kuba muduha umuganda wo kudutega amatwi wo kudukurikira ni byiza, mujye muduha n'ibitekerezo. Ubundi ubwo naho ubutaha, murakoze cyane Benwa, urakoze.
Bakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege, sinabura kongera gushimira cyane by'umwihariko Madamu Victoire Umuhoza Ingabire. Mu by'ukuri iyo tuguhamagaye uratwitaba kandi ukaduha gahunda tukagira icyo tuvuga ku birebana na politiki y'igihugu cyacu. Imana ikugire neza kandi guha umugisha ukomeze ubutwari. Nizera ko n'ikindi gihe ubwo tuzongera kugukenera tuzakubona. Nkaba naboneraho n'umwanya wo kubwira Abanyarwanda hirya no hino munashima uyu mubyeyi ku bwitange bwe, nibikanarangirira mu buryo bumutera inkunga mu bitekerezo, mu mwubake amikoro, abakeneye imbaraga nyinshi cyane ziva kuri mwebwe, ku buryo ntekereza yuko kurwana urugamba ari kumwe namwe byaba ari intambwe nziza. Si we wenyine, n'abandi bose mubona bafite ubwo bushake bwo kugira ngo bagere ku mpinduka zishoboka, bakeneye amaboko yanyu mu buryo butandukanye, bwaba ari ibitekerezo cyangwa amikoro. Ibyo nibyo nivugiye. Hanyuma rero Aniseti, nawe nk'uko bisanzwe iteka ryose, ndagushimira cyane ku buryo udufasha gutegura bino biganiro kugira ngo bibashe kugera ku bantu hirya no hino, ndetse bikaba binategurwa neza ku ruhare uba wabigizemo. Ndashimira rero nanone abo ku buhanga bw'ibyuma bakora ibishoboka byose kugira ngo amajwi yacu agere kure hose hashoboka. Namwe ndabashimiye cyane. Ndashimiye yo abavandimwe murimo mudukurikira by'umwihariko ku mbuga zitandukanye no kuri YouTube, mugatanga ibitekerezo byanyu turabibona kandi tubona ko mbyukuri muri kumwe natwe. Ndabashimiye cyane, mukomereze aho ngaho. Mbabwira ko jyewe mbyukuri ku giti cyanjye nshimishwa n'ibyo bikorwa byanyu byo gukomeza kuduha ibitekerezo. Nk'uko bisanzwe rero jyewe mwumvaga kuri mikoro nitwa Umuhoza Benwa, mbabwira ngo nakagaruka.
Ngo ni mu rugamba rw'abanyegi magabo n'umurashi w'intajorwa nyamugenda mu mbere ku rugamba sinkura mu rugendo igezo gihagaze isoromwa n'uri hanze n'uri handagaze.